Good morning, friends.
Ndi matsheloni ya vhuḓi khonani. Ndi vhona ichi tshikhala cha vhuḓi cha vha fano kha tshivhidzo. Huno ndi takalela na dzina lacho, tshivhidzo dzina la Yesu. Ndi a takala la izwo. Huno ndi erekanya uri helo ndi dzina lenda rengulwa ngalo. Dzina li funeo la murena Yesu. Na zwino zwo fano na khonani dzanga dzavhuḓi ro kuvhangana fhano kha ino sonda ya vhuḓi henefha Phoenix at the vhuṅwe fhethu hune ndi nga vha ndi hone ndani ya musi hu vhugarani na ini noṱhe. Huno hoyo ndi mushumo muhulu une ro lavhelela ḽiṅwe ḓuvha. Huno ndi na mushumo wa vhalwadze uri vha ḓe hafha na musi ndo vha ndi tshi khou amba na mukomana Outlaw, khonani yanga ya u luga. Huno o ntamba zwavhuḓi uri ndi bvelele na vhashumeli vhoṱhe hafha Phoenix vho vha vhavhuḓi kha nṋe. Ndi amangala tshiṅwe tshifhinga uri ni ngani ndo pfulutshela nge Tucson. Ndo no dzula afho lwa miṅwaha miraru, no a thi athu rambiwa kha pulpiti na nthihi. Ngauralo ndi a kholwa uri ndi khou sokou tea u ita zwanga u dalanga nṱha hafha Tucson kana hafha Phoenix hune nda pfa ndo ṱanganedzwa. Zwo luga, khaṅwe vha ḓo nḓowela ni a ḓivha. No rera afho fhasi muṅwe vhusiku nahone nda rera awara taru, ngazwo vha songo khumbela uri ndi vhuye murahu. Fhedzi ndo vha na tsho ralo tshipfi mbiluni yanga tsha Mudzimu na vhathu vhawe, no ndi ahongolowa nga maanḓa. Nahone ndi khou ofha uri ndi khou ya u sia tshiṅwe tshithu na u sa dzhenisa ngomu lwo eḓanaho. Nahone ndo vhea miledze i yelaho kha miraru kana mina kha muthihi. Ngauralo ndi pika zwa vhukuma kha vheni vhathu vhe na vha fhasi ngei. Ndi humbela pfarelo kha ni fareledza lwa tshifhinga tshilapfu. Ndo vha ndi songo fanela u ita izwo. No ndo takala nga maanḓa ano matsheloni vha fano na mukomana Carl Williams na Jimmy Mutuku hafha na tshigwada tsha vhuimbeleri na khonani yanga vharathu vha Mosley, vonani Brad, mukomana John Sharit na khonani nnzhi dzanga, mukomana Pat Taylor hafha u bva Nthange Kentucky na khonani dziṅwe nnzhi u tou itela u tikuvhangana kha ino kuvhangana no matsheloni. Ni a vhona ndo vhona vhunzhi ha khonani dzanga dza Tucson na vhaṅwe vho dzula hafha. Ndi elekanya nga ḽiṅwe ḓuvha musi izwi zwoṱhe zwo fhela, zwenezwo ri ḓo kuvhangana hune ra ḓo. A ri nga ralo, a ri nga vhuyi ra ima u thetshelesa nyimbo idzi dzavhuḓi. Ni a vhona, ndi kha ḓi tou bva u vhona zwa uri murwa wa mukomana Williams o dzula murahu afho. O ṋea vhuṱanzi muṅwe vhusiku fhasi ngei Ramada Inn. Huno ndi elekanya uri u tou vha tsini na maga rathi nga u lapfa. Fhedzi ni a ni vhudza murahu wa vhuṱanzi ndi a tenda uri o vha o lapfa nga maga fumi. U ḓo tou vha, ndi livhuwa zwihulu zwe mutukana amba, vhuṱanzi ha vhuḓi hani. Musi ndi tshi pfa avha vhaṱuku vha tshi ṱanziela nga lutendo lwavho lwo vhewaho kha Kristo. No nṋe ni khou kalaha, huno ndi ḽiṅwe ḓuvha ni khou tea u litsha, nahone nda ya hayani. No ndi tshi vhona avha vhaṱuku vha tshi bvelela kha o lugaho, nahone vha tshi ḓilugisela u bvela phanḓa, he nda guma. Huno heyo ni ndila ine ra zwi ita ngayo, heyo ndi yone ndila ine vhutshilo ha ṋetshedzwa ngayo. Uri ri muṅwe murafho u ḓo takuwa, no khotsi na mme, no vha alusa vhaṱuku vhavho, no vha vha vhona vha tshi dzea, huno vhaḓulu vha bvelela. Huno nga murahu nyana, baba na mme vha humela buseni. Huno zwenezwo nga tshi tshifhinga vhana, zwenezwo vho lugela hafhu u vha na vhaḓulu, huno zwenezwo vha tsa fhasi. Fhedzi hu ḓo vha na khulu vuwo ya vhoṱhe. Ḽiṅwe ḽa aya maḓuvha, roṱhe ri ḓo vhidzwa vhuhoneni ha Mudzimu, uri ri fhindule zwe ra ita nga zwe Mudzimu a ri ṋea zwone, Yesu Kristo. Ngauralo ndo takala zwihulu u ḓivha uri ndo tshila kha uno murafho na itsho tshigwada tsha vhathu tsha u luga tshi re hone ṅwana na shango tshe nda ṱangana natsho. Ndi tou livhuwa Mudzimu. No ḽiṅwe ḓuvha musi ndi tshi ḓo vhidzwa zwo luga, ndi ḓo tea u ya u ṱangana na mishumo ye nda ita. Ndi khou ṱoḓa yoṱhe i tshi vha u itela vhugala na khuliso ya Mudzimu. Hu na zwithu zwinzhi sa zwene ri khou swika kha ṅwaha muswa une nda tama uri ngavhe ndi tshi kona u hangwa nga hawo. Fhedzi ndi a ḓivha uri ndo zwi bula sa zwo khakheaho khaye, nahone o zwi vhea kha lwanzhe lwa khangwa, nahone a tsha ḓo dovha a zwi elelwa. Zwino vhonani, a ro ngo itwa nga heyo nḓila. Ri ḓo dzulela u elelwa, ri nga hangwelana, fhedzi ri nga si hangwe nga hazwo, ngauri ri tou vha ro itwa lwo fhambanaho. Fhedzi Mudzimu uya kona u zwi hangwela na u zwi hangwa, a nga soko zwi phumula sa vhunga a zwi ngo vhuya zwa vha hone. Ni a vhona ngauri uya kona u swikelela kha lwanzhe lwa khangwa, fhedzi a ri koni. Itani zwi elekanya uri Mudzimu ha vhuyi a kona u zwi elelwa uri ro tshinya. Elekanyani nga izwo tshigwada tsha vhuimbeleri, inwi sa mbiluṱuku.
yaku minia arari minia nga izo muzima kunu ero urubera chinya niya bona uyakono hangwa zote naone zisibia za diso kama humbulo wapu na izo zingasibe chumoshitu hapa sipetu hausaswele atitendika uho utamba kana uswaswa ka zinkumbuza nga yone yone konani yanga otuwa ayabugara nizini wezi ombuza chitori chitungu chumuchipinga ngabone bone bafunani ufurichera udoroboni naone uvakashango unobo babana aba bafunani baso abo babana kutsi bamukara naone obana mafurufuru mahuru itera mdzimu ngaoraro mufumakadzi mutuku habo babana kutsi awe bone ngaoraro bajena kha vamwe vathu vamikuba ni adiva une na vana hedzi chaka dzote dza udimugusi hamikuba nongaoraro ova chikuya uvana rumwe rushaka rwa udimugusa ngelo duva aya ni awe unouno vawe baba vawe murava musi vachila chisvituro chavo ngaani vaya vajiya bhibhiri uno vaya ruperani uno vatomo varanyana uno vaiveya pasi naone valira na huwerera na uchema na uisa panda uno vata naone vambara mangirasi avo naone vavara apo zvinhu zvovawana chimwe chitu naone vaveya pasi mangirasi awe naone atomorira na huwerera ari hezo zvinotitisa dikitalanga ngauraro ndikoteya uyu ndikoteya uita chimwe chitu nababa vanga naone atidivi uri nditemini ngauraro acheuri agonye nta zvitopisi naone asvike nta henepo petu uno atomorerekanya zvoruka zvinhu ndingasi munee bhibhiri yawe ngaurudoita chitu chifanawo nta apo ngaoraro asi kumunetshedza duva sangu yakare naone amurumena ntaapo ari baba ndaveresaka zvifanyiso umona na shangu na zvimwe musi rina dhikita uno ari ringasi renge ridotsa utsenga murawo achikaranyana ari azvidiva uri autodhi uva hune hava vasadzi vote vavahone ari hai izvo zvote zvoruga mufunwa ndidogonya nta ngaoraro va avarugisera chedza na petu utuku no aerekanya zvoruga izvo zvoludzudzanya zvino vatosoko ravereresa kazvifanyiso naone vavaranyana yone yone dhiva shango naone zvenezvo naone ngamurao nyana yavatsira pasi uno zvote zvidoruga ngaoraro ngachipinga chamusi vachisvika kukati yau unwa dzilemonedi dzavo dzachirurwane niyadiva naone vofara dhikita lavo hova humurao hachikaranyana mbuyatomo dzininyeya uno mukara atomogidhima ntana pasi achikochemerera na utamuwa uno uno aerekanya hoitiya mini kaye ova asina bhibhiri taapo hezo angava owana bhibhiri ngauraro agidhima agonya zvitopisi uno ari baba ari heyo asi bhibhiri nevakovara heyo ndidhiva shango ari ndiyazvidiva mufunwa ndiyazvidiva bedzi ari royadhiva rimwe dhuva ndova ndichikovara kabhibhiri heyeso ari ovaya zvivi zvasvika ruvanje rwakangwa neavona naone achatodo azvierewa unu ndova ndichikovara hapa hevari avakonowana naheruvanje rwaguma nunumwe petu kadhiva shango ari itanoerekanya zvikadhitsa hezo zvova zvichikomutakadza ngauraro ndingawana mudzimu hote hote une naraveresa nyavona ara ndangatomuraveresa umona chimwe nachimwe chidomuambera zvinongongozva kuma ndobvudza mukomana atlo ndidoamba ngamini ano macheroni navo amba muredza wavo wakushimusi ari a ndari muredza wavo wamwamuswa hai ngauraro ndina dzimwe tsumbo hafa dzine ari randarambiwa umwe petu ndikoyo amba muredza wamwamuswa ndoerekanya uri ndizosiya mukomana atlo uitera wawe vege iteverawo ngauraro ndoerekanya uri ndoamba ngatero tuku apa inenge rifaniradza rwa miniti mituku murena vachifuna norikuruvira uri vatorichidupadza ndikotoda urivwa mukomana tlo nachividzo apa ngautamba uri ndiyambe apa uno ndi unga mukomana outlow ori uri mukonani hasu avo atiuya dhudhedzo bedzi chiridzi chamudzimu choritsireredza rwahemimwa yote hechi ndi chividzo chautoma chochatamba naone chinenda dhakacho chova chiphoenix ndiadhiva ndiatenda uri ndoraveresa kamukomana tro hapa atina kutanzi odzura panda naizvo ndizone mukomana tro ndiatenda uri ova hone chila chipinga ndina zvimwe zvi zvituku zveanea nga chila chipinga zvituku vozvivumba kana zvimwe neadhiva zvisu zvakoporo zvituku bvantapa une adzura hone uno ndiraveresa umona nonditovirera uri adova ala macheroni musi richiwera seri neadhiva naone ravona vati varizoruga henepo neadhiva ridovona vonala lo pamanaho nga maanḓa u fhira zwine ra vhonala zwino. Ri ḓo izwo ndi zwone, a ri nga vhi na luswayo na luthihi lwa tshivhi kana u aluwa. Ri ḓo vha ro khunyelelaho. O, ndi ṱutshela itsho tshifhinga, inwane ralo hune thaidzo dzoṱhe dzi ḓo fhela. Huno zwino ndi na mulaedza u bvaho ha Mudzimu une nda nda u pfa. Huno ndi a thi ṱoḓi u vha u famba naho, fhedzi ndi tea u fulufhedzea. No, arali ndi si ame muhumbulo wanga, zwenezwo ndi nga si vhe na fulufhelo kha nṋe, ngauri ndi ḓo vha mufheti muhulu kana mudzi ya tshimbevhe. Huno ndi khou ṱoḓa u vha zwoṱhe nga nnḓa hezwo. Ni a vhona, ndi nga xelelwa nga khonani ṱhukhu kha ḽifhasi, fhedzi ndi khou ṱoḓa u dzula ni wa ngoho kha muhumbulo wanga, kha zwine ndelekanya uri ndi zwone. Zwino miṅwaha yo fhiraho zwo vha zwi tshi leluwa nga maanḓa musi ndi tshi kha ḓi bva u thoma. Huno zwiga na mulaedza na u rera hoṱhe hoṱhe ho vha hu tshanḓa tsho vuleaho, ida. Fhedzi zwenezwo ni a vhona, tshiga tshiṅwe na tshiṅwe tshi bvaho ha Mudzimu tshina wone mulaedza, ipfi ni a vhona, ḽi a u tevhela. Arali songo ralo, Mudzimu a ṋetshedzi tshithu tshingaho itsho u itela u takadzwa nga u ni ṋetshedza, u rumela tshithu u itela kunga tshipikwa kha zwine a khou ṱoḓa u amba. Vhunga ri na vhuno vhuimbeli havhuḓi vhune hetshi tshigwada tsha vhuimbeli tsho ita, ndi ha u ita mini? U fhumudza vhathu u itela mulaedza wo no khou ḓa. Hezwo ndi zwine tshiga tsha ita. Mose o vha na zwiga zwe ra amba nga hazwo mu vhusiku, nahone hezwo zwiga zwi na maipfi. Uno one musi ipfi ḽi tshi amba, Yesu o bvela phanḓa na u fhodza vhalwadze, o vha muthu muhulu. Fhedzi musi hu tshi ḓa tshifhinga tshine ene muprofita we a vha kha ḽifhasi, ngauri a vho ngo vha naye lwa miṅwaha ya maḓana maṋa, nokhoyu o vha kha ḽifhasi nahone aita zwiga. Zwenezwo o vha a muthu wavhuḓi, muṅwe na muṅwe o mu takalele. Fhedzi musi mulaedza we wa tevhela hetsho tshiga ipfi, musi a tshi dzula fhasi ḽiṅwe ḓuvha uno ari, nṋe na khotsi yanga ri vhathihi. O, nene, hezwo zwo vha zwi tshiṅwe tshithu tsho fhambanaho. Avho a vho ngo takala izwo, ni a vhona. Huno izwo, shango ḽi nga zwenezwo, khonani ni a vhona. Vha tshine na tshini tshine vha nga tshi wana, arali vha kona, tshine vha nga kona u ḓithusa ngatsho, ni a vhona. Uri vha pfhe izwo, tenda zwa vha zwi sa vhathithisi. Ngani, vha ḓo zwi ita, fhedzi musi tshifhinga tshi tshi swika tshine na tea u shandukisa kuhumbulele kwavho na zwiṅwe, hafho ndi hone hune thaidzo ya thoma hone. Zwino ni a vhona, ri khou fhaṱa tshifhaṱo, hu si luvhondo. Vhafhaṱi vha khou ṱoḓa u dzhia mutala wa buloko, nahone vha sokou tsa nawo. Zwino mufhaṱi muṅwe na muṅwe a nga fhaṱa hezwo, fhedzi zwi dzhia ndele u ita kona, ni a vhona. Musi ni tshi tea u ita kona, hetsho ndi tshifhinga tshi dzhiaho, zwi sumbedza uri kani ni tou vha mutsila wa matombo kana hai. Musi ni tshi kona u ita kona ngalo, nahone ni ise phanḓa tshifhaṱo tshoṱhe, fhedzi u ita kona. Zwino ndi kha hedzi kona hune thaidzo ya bvelela. Vhafhaṱi vha khou ṱoḓa u isa phanḓa na tshifhaṱo, fhedzi a ri khou fhaṱa luvhondo, fhedzi tshifhaṱo. Zwino ri ḓa kha hezwi ano matsheloni, ni nthabelele. Huno ndi ḓo dzulela une rabelela. Huno zwino kha ri kotamise ṱho dzashu lwa tshikhalanyana vhuhoneni ha Yehova muhulu Mudzimu. Huno ri limiwa u sa fane nashu, roṱhe ri a ralo. Huno a ri vhane vha vha fhano, fhedzi vhane vha vha kha ṱoḓea. Huno ndi a vhilela musi ri tshi khou rabela, uri arali hu na muṅwe wanu a na ṱhoḓea yo khetheaho. Ni a ḓivha Mudzimu a si na magumo, sa vhunga ndo amba fha Phoenix ḽiṅwe ḓuvha kha muṱangano fhasi hafha u tonga televishini zwi khou ḓa, Kristo fhano tshifhaṱoni zwino. Ni a vhona mutshimbilo muṅwe na muṅwe une na ita, tshifhinga tshoṱhe ni tshi poedza ḽito ḽanu, a zwi nga vhuyi zwa lovha, zwi kha magabelo muyani. Televishini a iti izwo, i sokou gava ḽi ḽa gabelo ḽanu, no ya i bveledza kha tshivhoni, zwi henefho zwo ḓi ralo, zwo dzula zwi hone. Mutshimbilo muṅwe na muṅwe we na vhuya na ita u kha ḓi tshila muyani zwino. Ni a vhona zwine zwa khou yo u vha zwone kha thuloni. Nga u ralo, Mudzimu fhano nga maitele a fanaho, riṋe a ri muvhoni, sa vhunga ri sa vhoni izwo zwifanyiso zwa televishini, zwi dzhenwe phaiphi kana kristala ya tshiṅwe tshithu gavha ipfi, nahone ya bveledza hapo tshifanyiso na zwiṅwe zwinzhi. Hezwo zwo vha zwi hone musi Adamu a tshi kha ḽifhasi, fhedzi ro sokou zwi sumba. Mudzimu fhano ano matsheloni, huno ḽiṅwe ḽa haya maḓuvha kha ṅwagidi, ri khou ya u limuwa, zwi khou yo vha zwa vhukuma nga maanḓa, u fhira televishini na zwiṅwe, uri o vha fhano muṱanganoni ano matsheloni. Zwino musi ri tshi nṱha heyo ngelekanyo, vhulungani mbilu yanu zwino zwine na zwi ṱoḓa, no ni sokou imisa tshanḓa tshanu itela ene, na ni ḓo ita izwo ni ri Murena, no mbiluni yanu elekanyani nga ha ngelekanyo.
We only had this one approach. Zvino kwetsiwa tatu ritova nekudere kuti nohoko ningandira tabero noriko kudanga dzina lamurena Yesu. Riko aringofanero femadzina unishimisa aringoralo arerekanya naruti uri rofanerwa pedzinga uraro rorambwa uri rizviite. Unonga udiva hezvi uri ori arana umera kuti chini nachiringa dzina langa ndidho chitendera. Unoriko ara utendo rwasvo rangatoima murawa izvo ngauva ipfi lawe nazvine ene avazone zvino zvorina vutanzi uwana zvarahumbera. Wovona kumbero imwe naimwe, wovona chanda changa, uyadiva kumbero yanga. Mukotsi ndiarabera mumwe namumwe wavo uri chimwe nachimwe chine vachitoda murena achitendi uri chigwadha chingawo ichi chingahumbera chimwe chinhu chikakeyawo chidova chimwe chinhu chiteerawo umandapadza muvuso wavo chingava podzo yavo vone vane nhao nekaita izvo vadotoda kana kupfesero kwavo vone vane vadotoda izvo uri vaise panda muvuso wamudzimu. Unondiarabera mudzimu uri kumbero imwe naimwe itenderwe. Vatichedzwa chinhu chividzo mupfunzi wacho vashumisani vacho namadhikoni varangandaka nerado yote vaeni vatsinda ava vatsinda murena rote ri vana vaunga chiridzi naKristu. Unoriarabera uri uri ne ano macheroni muroto wavuchiro uri konotuwa apa nopfesesa uri hedzi kumbero dzerahumbera dzotenderwa karine. Vatichedza ipfi murena musi ndichilivara hauna mutu ane akona kana ofanira unga utarichedza ilo ipfi. Yohani wovona bhuku chandani chauyo odziroka kurunoni nawo nehovo usina muchita dhuru kana kali pasi kana pasi ali pasi weavo ofanira unga uraveresa kabhuku. Bedzi mumwe wamagota ari vonani yone ndau yarushaka yarudha yokunda. Yohani araveresa uvona yone ndau avona ngwana yovurawawo yone yene ngwana ipopawo maropa yabverera naone yajabhuku yadzura kakurunoni naone yadzura pasi. Uno vadhivareya vote vatadhuru vabvura kare toni dzavo naone vakotama naone vazvidhiva uri ova ofanera. Murena rurabera uri adhe kakurunoni yambiru dzasho ano macheroni gonya naone ujiye vuimwa ngerekanyo dzote dzine rava nadzo naone ujiye ifi uno uambe narine uri rikone udiva zvinji ngaene nandivo yawe kamachiro ashu rihumbera ngadzina layesu amen. Zvino ara nechitakariro vhura kabhibhirika rumwaro rukowanaraka Mateo muketo ndima yafumbiritii naone utoma ndierekanya urivara yone ndima nayofumi nandima nayofumitii yafumbiritii yamateo. Ivani vavudhi musi ndichayani ara navane sati ipedza ngakaidzidzo urodhei ara nangavara hendima yote ndizvavudhi ngamanda zvote ndizvavudhi. Ino ngamanda kaino karamwa uno namuraidza unoenda kodupera uri muya muketwa wontendera uri ndini dhisere ano macheroni zvani njere ndima nayofumi musi richivara nayofumi ntii.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this?
Nomusi osvika Yerusalema dhorobho yote yadzinginye vachiri ndinyi uyu nomavutu ari hoyu ndi Yesu muprofita wanazareta wagalileya. Zvino kari mudzimu kaengedze kaipfi lawe zvone zvanguomu zvauhwaro hauri rumwaro.
Zvino
adhiva uri ndichipingadhe nawo nevunja venyu neadhiva uri rumwaro rwaino ndima ndinga ngonga dhuva lekristu adhe Yerusalema achikuchimbira ngahedhongi tuku. Uno rine uno lizhakandira lelari yova idhongi chena ndova ndicherekana kauvona dzvatsumbera panda yauya hawe yauviri. Icho chipinga muprofita ori udochimbira kosi yanu udhaka inu ngamongora nayo neyodzika naukutara.
udisa zvenezvo nahone nahone nta adongi tuku chihwari chamatupo chituku pedzi achiuya rutevherawo ubva kugarani kani mafumita yanzumururu uya samukundi wamanhu nguvo yawe yova yorovewa kamaropa odzura kabhere chena nahone mabuto ote atadhuru achikomutevera ngabhere chena uno lizhakandira husinga mamwaro fedzi ngadiva zvakare fedzi lizhakandira litenda uri ova achikuchimbira ngadhongi tuku chena musi achida yerusalema zvino hezvo ndokete hezvi ukadiva ngauri kamirunzi ya kana kachipinga chakaramwa yakushimusa nanamwa muswa uguma mwa wakare naujena muswa maduva asigatu bva zvino vatu vanji vadhova vachikoshandukisa masiatari maswa nauita zvitu zviswa nauita maimo maswa naone ndiutoma amwaa muswa uno azvionari kanesa kushimusi atidhivuri ndingamini ndidzurera utakaira uividza dhuva lasanta claus niyavona ngauri auna zvinji zvakuma lingasikonova dhuva lamabhebhu akristu litova lingasiraro ova achitobhegwa ngatafa muhwe kana nambamai ngauri ova ngwana noova amuya nduna naona obhegwa pasi atuta iris zvitiya uraro niavona nonguva dzibhebhiwi nganyenda usiku nguzibebiwa chipepo uno chimwe chitu zvikwaro zvayudheya zvino una maga afumbiri amahadha kazvo varisa vangakonani uvanda apo ngauraro zvibva kamikuva yaroma lova lidhuva lamabhebho lamudzimu waduva dhuva lasola musi lichipira maduva aengedzeya nauengedzeya naone masiku apungudzeya uno kukati alafumbiri nalafumbiri tanu lanyanda usiku ndidhuva lamabhebho amudzimu waduva pasi yaroma mikuva yaroma uno zvenezvo midzimu yavo uno zvenezvo vopembera dhuva lamabhebho lamudzimu waduva uno Constantine nahone vachitaratadza ndayotewa yechividzo namuvuso nazvimwe ori ndozvishandukisa risadhivuri rinova liripiyo dhuva uno vazviveya sadhuva lamabhebho amudzimu waduva naone vazviita dhuva lamabhebho amurova mudzimu neavo nazvine bedzi aridhivi uri rinova liripiyo dhuva pedzi zvinhu zvavo zvobvisesa zvinji zvakristu usvika huchimwe nachimwe vamwe hapu vuviedzedza mikuva yazvimwe zvibumbya zvezvachira kamwe ngadzina lanicolas muketwa kana chris kringle mumwe wamikuva yagermani unozvote zvisokovarungano naone kristu havo kazvo narutii uno vatu voshandukera kaurenga harwa naubheja nadzifesheni uno ene muto ane ramabhindu ane akonorengisa tundu dzavo ngachipinga chakushimusi angakona uchiraramwa wote ngauraro niyavona ndiholodhei nikuru ubhindudzi uno vana vatungufadzawo vatuku chitaratani vabhebhi vavo avakoni uvadharera nanachipiwa kungange santa claus naone vatsana chitarata nazvando zvavo zvituku zvichikaparawo namato avo matsvuku ndini ndiusokovenga uvavona vachibverera litova dhuva lamudziki laurosha mudzimu madzuro neauremwa ngambiro neauremwa ngatona zvitu zvine zvaiitwa hauna chinoamba chaizvo kakristu pedzi ri kukati aizvi zvote zvino ridhiwana ri chimwe chitu chingavo zvezvava zvizvone zviila niyavona zvikotojena zvino kamutambo huhuru jesu vachikodhera vutambo hapaseka huno ajena yerusalema kana achikojena yerusalema uno zviporoto zvachimwe nachimwe cheazviita zvitiyovhuredzeya chimwe nachimwe kabhibhiri china zvine chaamba dzina limwe nalimwe lina zvine laamba hauna chinhu chomwari wokarumwaro fedzi china nazvine chaamba zvodziyawo ndoamba vumwe usiku ngeitusoni ngauri ndingani hotiya uri huve varisa madzuroni avo ratheoloji obhegwa tsini nachividzo uno muya muketo wabvera nda zogani naone watakura usivo ratheoloji fedzi varisa zvova zotiya uvangaenondira voratheoloji nemusi vasongotenda wemurayedza ngauraro hotiya uri huve varisa ndorera ntapa mimwa mituku yofirawo Minwa mi bide frao. Mingani zoba zoralo. Urhuwe vekla ema mdituku. Mure na vachifuna kushimisitebe na o. Nikoto da nichirera nga uri. Mingani zoti ya urhuwe vana babutari. Hezi zindingani. Zina pinduro. Yazo. Naone ziene paka bibiri. Uno rikochira kachipinga chabudi. Chipinga churusa kashukati zote. Rikochira une chipinga chingwe na chingwe chine. Chipinga chinga ima naone uchira chote atumana na cho. Naone soya panda.
The ages and all the prophets and sages look forward to.
Ought to be an hour on our guard.
We find ourselves
Ridiwana kaino kushimisi, utofana na zoba itaka kushimisi ya utomu, shangwe liti nina ukwasheka, ungandubi ya ndarera ngasu, umwe pitu, ngamreza wa kushimisi, shangwe liko kushimisi, unwa shangwe hapu liti nina uba spida. Ravere sani kami zingi nyonge California, ndo vumba panda ugu ya mrena Yesu, uli mzimu ndo mwanda meza petu hapu. Nditenda uri Hollywood na Los Angeles na apo petu achika uri mudzimu ramanda ote udo ngwana medza udo tsapasi rwanje uno odaresa chivi ne yabona ndipande kano vuchiro chedzo chimina na duva ubva naone otoma ubva duva muchiyapkovera uno zvinobuka pendera shango yapkovera arare ya panda udo vera mura ubva duva ngauraro heyo ndipande kano.
Sin has traveled with civilization.
Uno chivicho chimena na vuchiro chedza. Naone chono vachika yasvikati zvote. Zvine vaita zvine vatu kamimwe mirapo avongovuya vaerekanya ngazvo. Vasadzi vodhiratera kachikeuraro kusvika vasichena namusadzi kachikati nechiti weova achingaerekanya ngasuzoraro. Zvine vaita namusi uno naisa panda naudhibidza vakreste. Zvishonisani. Ngazo mpurufita mwana otaku wanone ari, ati mpurufita kana mwa mpurufita, pezi ari, na uyo bomba, naone ninyi asa dopa au, uno mudzimu o amba, uno ninyi asa dopa rufita au, ni abona. Una chumwe chitu china chateo bizerera, reka awa rayo fisao, shangolo raro, pezi chivito chakuma, husi dinomine chene, pezi chivito, chone chine, choru gera, gundo li hurusa, chechabia chaliwana, ubuya amu we kamuserwa. Riko kubangana, richira beresana mesia, chumwe chitu, uri ade naone archize, arifise kaso zote, rilaveresa pasi, taizo pasi nge vaduwa, rilaveresa nge Afrika kami bangu, na zitaizo za keturulo nga Rukanda, na Tanganyirano, na na keturulo. Nurote rotata na uchemelera hapa usikare, kuna niyashia mkaladi nga, ritiovana Tanganyirano. Ezo ni zone zine ratoda, ritiova na Tanganyirano. Mutu mwana mumwe ulingana na mumwe mutu ngaye, zoruga ezo. Zoruga zote, ezo zoruga zote, atiteni kabupuri. Habo batubo wasi zipuri urangani, haba zipuri. Mudzimu ndi wapande kano, na nendo rarogo, mkrese mwana mwe ndi wapande kano. Mudzimu upande kanya batubo weka bangwe bote, batubo vodzero wapande kanyo hao. Oketa rushaka, oketa batu, uwapande kano. Obumba cheka zote, pezi na osoraro, mkrese wa mkuma utiova mupande kanya. Udi pande kanya na suzo tasa shango, naone ada kandibo nti Yesu Kristo. Pezi bache mera ka izo, nuringezo ubabuza, hecho asichidu chine chakoya uchizaru shakarwasu, hezo stowa maitera politiki, nilichidu cha matome na abukomonisi. Nyele kanyori Martin Luther King, ukoyo rangira batuba weka ubura uhuru na maburayo. Ewa buya baba kao, unobone ni abona, hezo asikoyo koko zira shango petuti, hezo asikoyo richiza, nilanea Tanganyirano. Sino zonana upiraso sabasi zone. Ni abona hezo asunguraro, heyo asimbudziso. Mutoba na chitu chiti, chine ningakona, hezo ni mudzimu. Unozoraro abachitodi. Abongo mutoda zwila. Uwa abachiko kwa shakana. Unopolitiki zabo zichiko bachitu chiti. Chaka zabo zoba zichiko kwa shakana. Chibizo chabo choba chiko kwa shakana. Unobachiko rile la mesia. Uwa abachiko mutoda. Oh, rumene mesia. Pezi musi ya chiperera, mudzimu onye cheza, onye ya pinduro kata mbele yanu, no umbera na onye nitotanganeza. Muhezo ndi, ninga ima hapa razi awara, kamuna na wasazi, na wakrestevo, urraberera chungo chitu. Unomudzimu onye ya pinduro, unobasibieba ilimuwa. Uno zino mudzimu ova nepindulo. Vako toda Mesia. Vos diva uri vadova na dzikosi. Naone vadova na vo Davida. Vadova na vo Solomon. Munna wa vutari. Vadova na vo Davida. Vakundi vamanda. Vone. Vadova vo pamanao. Pedzi. Vazi diva uri vatea uva na tuso. Ivota duro. Naone vone. Mudzimu ova purifesa Mesia. No avarumena woyo Mesia. Sapindule atabelo dzavo. Pedzi abongo mutoda. Ndiyabirela na musi ara tambelo dzashu. Nibafa vachiri, rabera ni mvuseledzo kuru. Rabera ni ezwi. Rabera ni mboporo. Rabera ni kuti. Ndiyabirela ara mzimu achito rumena mbeka nyamushumo. Ara achito itanganeza. Nditobirela ara achito itanganeza. Zine ari rumena zone. Ni abona ene. Mbune ya uri rabere ezwi. Zitu ninga uri ya zidiva uri nitodea. Pezi musi mzimu achizu rumena ngandira inako itoda. Tenezo azivinga kutesi sire kwashu. Naone nga uraro. Aringa sutanganeze. Unozoba
If he was not in the taste of their
Ne abona hova uchipinga chishushao. Oh, mumwe na mumwe oba amtsiko. Chimwe chitu chova chichikotodeteya. Norabelesa nishikashango na musi. Shango lote lichira kamtsiko de. Nitsira pasutaratani. Ahu, ahungo chatsirele dzeya kaureira. Asungo tsirele dzeya wakabade andira nna. Mumwe na mumwe kamtsiko. Utetemera. Na atajo ni mini. Zikani. Nikoya guy,
that's what's
in his acquaintance or Zimiso Zachipengo Zidari.
That's what's got the church in such a turmoil.
Here's on the son of the Genesis Ochibito. Ka Ongorera, Oraro, Bobo Omisato, Kachimuchi, Mangasi Imen, Honor, but I will say Philam Team. Now our little Kuchira Kayo, Zoto Zipasi Akakati, Mutiko.
And now we know, we are aware.
Uno zvino riyadhiva rosvirimuwa lifasi lofira kamatungu mahuru ambepo. Uno chibidzo chikofira kamatungu ambepo. Chitofira kamatungu ambepo. Pano hamusi chichinea mumwe namumwe waprofita musi vachida shangoni hova utungu ambepo kachibidzo. Shango lofira kandwa ya shango ya utoma. Ndwa shango ya uwiri. Uno zvino lorugera ndwa shango ya vuraru. Uno lika matungu ambepo hapo.
But there's only one thing that can bring peace.
Fedzi una chitu chitifedzi chine chingadzisa mraro naone hecho ni Kristo.
All of our schemes and our ideas and
Materota na kumbere kwashu na zvimbiro zvashu zvabudunzi na politics dzashu dzote na science yashu yote na zvote zvote zvosumbedzwa uri ni maroto. Uno zvone zvori rabela uri mudzimu aartuse uri ajenerere jena ngomo naone uri tere chimwe chitu. Uno zvone zvo musi achiraro ndidomirera ari tingakona zvipfesesa ari tidokona zvitanganedza kana nari dobiyara zvijera njere. Nezvo ndizvo zvaiitwa muraunge madhuvani wavachirabela wavachivavaranga panda vopamba nawo. Wabati mafasi ya mivuso, wabati mafasi ya mwosi, wabati mafasi ya chingwe na chingwe, vahaturi. Petivashu diboru na chidi chitipezi, chine chingaba chiza, hezo wabu ya Mesia, uno Mesia shi yamba mutoja.
A human being that was anointed, then the human being
Mutu we abodoriswa. Zvenezo mutu odoriswa nga ipfi. Ipfi letwa nama vukati yashu. Nomusi achibvelera. Ova asinga kupfesesere kwevava vachiko mutoda kako. Usi kupfesesere kwevava nako. Kazvine atiyaudzisa zvone. Ngauraro varira. Ndinyuyu mutu. Iposhoni ya mini. Chigwada chazvishayi pasi apo geteni. Vachikwasha micheto na. Uno arningane vapfumudze varitori ndipferi vamazuruzuru ngandire nevachema ngayo na huwerera na vudifari ari arari vapfumura haya matombo nga chihadzo ado huwerera. Oh, chipinga chova chichikovonadzwa chiprofita chova chikuvhuredzeya. Ngazo, ndau ya bomba, uno ndi nyasa dopawo, uno mudzimu amba, ndi nyasa doprofitawo. Hai, arali asio kakupesesele kwasu, arali oba asio kandile ravarichi kumutoda ngayo, ndilera elekanya uri udoda ngayo, ringasimutanga netze. Jenezo oba umaitele abo, oba ofisora kulena ifilo mwanu hao, woba vandesa, wokundero ulimua uyo wewa rabera uri ade. Zivito zwa basoba susendera kuri usikone chiti chiti cheche vachiraberera choba chinavo naone choba chisinga kupfesesera kwavo nonga uraro vakundera uchitenda vatiyo chitu chero vachiraera kuri huna chiti chiti pedzi chine ndingaita musi ndichitangana na Kristo hecho ndimutanganedza kana murandura ndingasitichere kure husina zvinaita ndingasiite nga uraro asi zvauitwa nga ini zvitova nga ine ndira.
Just notice how few recognized him.
Itanu jera njere, uri ndi batuku wani weba muri muwa, uri ndi ene ifilo dorisola ilo duva. Ya wana mzimu rangani, nga uva asina magumo, na udiva suzote uva matomoni, uno chitichi chote chine ezu zitu, zaba zone ni mbona ya chiverezo zawe, chiverezo, ina chiverezo, ningereka nyoyanu, ningereka nyangachumu chitu, tene zona chiamba, tene zona chijia, ezo ni mzimu, ene urangani, arano rano, arano vya nabahone, kana nichidobu ya nabahone taduru, nova ni taduru na urangani. Hazo, ni chipita cha mzimu. Nova ni kangereka nyoyawe. O diva zina lano. O ni diva uli ninyi pandamusi. Usatuwa na molekuli. Pandamusi usatuwa na cheza. Pandamusi usatuwa na chitu. O ni diva na zina lano. Uno aliveya kabugu ya ngwane apchiro. Pandamusi shangwa li satuwa umbia. Ni abona nova ni ngereka nyoyawe. Uno sone soyone. Sone sona ba ifi. Uno ifi ni ngereka nyoma na zwao. Sonezo nobo na atwa. Hiyo ndiyo nindire ava ayoni. Oba honi urangani ene mune. Mzimu otula ayete na ngere kanyo zawe. Angasi dobe aita yesu nga uri ngere kanyo zawe tiko bo na atwa. Noninga suripano nga dino duba. Ndi mzimu achiko ledzana na ngere kanyo zawe. Achiko bo na atwa ni abona. Rihenepo. Nga uraro inwi, nga ujia ngerekanyo, ningasenga zichipida na chitika chimo chane, ningasite ezu yezo kana zwingo. Ni mzimu ane asumbeza katuchero, ni mzimu. Wote wekoti ane abadoda kane, na one aona mtu ane angadanganda na msikoti angabo mkokoza, lizo ezo. Shino itanu jera njere, uribatuku babo duba nilawe, kawa milioni kalifasi, Weva sibiye ba divoru hone. Chano elekanyo. Hova uba fumi. Similioni zabatu. Weva sibiye chitungazo. Uno elekanyo. Israel angachile chipinga. Hova unabatu ba milioni mbili na hafunge Palestina. Baba Israel. Naone ba danali tilabo. Abo ngobi ya basudiva. Ngazo rikoroni tuku. Nandira nditsekene. Pezi ndiba tuku bane vado iwana. Itano ile kanyonu ni mangana basa mwumulimu wawo. Abongo divoru oba asweso. Unihenebo. Weba baba tini na he aba ahoni. Echo ni chipida chiba wawo. Habo bo chimbiro na he. Na umubo na chitarotani na swingo. Abo abongo limuwa uru oba anyi. Ngauri satani obo na uru unaloni. Lone zina la chika. Nine lingabuya lane wa mutu.
He was called by the world the...
Shangolo mubiza, shangolo mvelo, o obi joke nga mtupo nga ori mme, o bachiko yo uba mme na e, nga Yosefa, panda msi odziana na e, nga oraro amine zina laka nga mtupo. Uno hapu chone chibizo, chichi mubona kamanda mahuru awe au bona atwa.
Manifesting what? Not manifesting a creed.
Ubona tamini. Husi ubona zamaitele, oba chikubona zaiti, oba aene, filo dorisu hao ene mune. Numuzi wachibona izo, zichitea, ubona zwa mesia mdoza, vashira ndura, abongo zitoda, zowa zisioka kufesa sere kwabo.
That's the pitiful part. How many...
Hecho ni chipida chibabao, nivangana, tenwele kanyangazo, sabunga mango maduba. Ni abona mungu na mungu oba na torichezo yawe ya ifi. Hezo ni zone mbuni ya uri Israele basalimuwe mwushe. Heyo ndi yone mbuni ya uri shangoli silimuwe no hake.
That's the reason all the prophets wasn't recognized. Heyo ndiyone mbune uri vaprofita vothe
vasarimiwiwe vo va na ṱhalutshedzo yavo ya ipfi fhedzi mudzimu kha tshikati tshiṅwe na tshiṅwe o vha na mesiya wawe. U landula mulaedza wa Noake ho vha u landula mudzimu, u landula Noake ho vha u lova. U landula Musa ho vha u lova, ho vha u vho mesiya vho ḓoliswaho vha tshikati, ipfi ḽe ḽa vha ḽo fulufhedziswa ḽa tshenetsho tshikati, nomusi Yesu a tshi ḓa o vha a ipfi ḽo fhelelaho. Mudzimu ene muṋe o vhumbwa kha tshivhumbeo tsha muthu, a na marambo na ṋama, ene muḓodzwa. Huno vho vha vho tea u vhona izwo, fhedzi ene a vhona tshavho, tshivhidzo tshavho tsha shango, tshe to engedza hafha na u thusa hafha na zwiṅwe, u swika zwi tshi ṱangana lune vha fulufhela tshivhidzo tshavho vhudzuloni ha ipfi. Huno musi vha tshi vhona tshivhidzo tshavho tsho ḓoliswa, zwino zwo vhelekanya uri tshiṅwe tshithu tshihulu tsho vha tshi khou itea. Fhedzi musi vha tshi vhona ḽone ipfi ḽo ḓoliswa, zwene zwo vhari hezwo ndi zwa vhusweleli ho kalulaho, hoyu muthu ndi diabolo Belisebulu, ngauri zwo vha zwo fhambanesa na tshivhidzo tshavho swika maitele a tshivhidzo tshavho na zwo vha ita, no zwo vha zwingeneyo nḓila kha muprofita muṅwe na muṅwe a bvelelaho, tshivhidzo tshi vha tsho ṱangana naho zwihulu. Mudzimu o rumela milayo yawe ngeno fhasi, nahone a vha ṋea mulanga, no tshife o vha o dzhena ngomu a tumulwa, nahone a engedza kha na u dzhia hafha na u ita maitele khazwo. No zwenezwo mudzimu o vha a sa koni u takuwa, vhaṅwe vhathu vho ḓoliswaho vhe vha takuswa kha maanḓa muṅwe, huno o vha a tshi dzulela u vhengwa nga vhotshife vha dzikhosi. Huno vhaprofita vha mazwifhi vha ambara khanzu dzavho, nahone vha tshimbila nga u ḓiṱungufhadza, nahone zwavhuḓi vhukati ha dzikhosi na vhotshife u itela u wana madzina mahulwane na zwiṅwe. Zwone zwo wa ngoho muprofita wa vhukuma a soko bvelela tshikhalani hu si na nthihi ya zwiimiswa zwavho. Ho vha u na muṅwe kha Bibiḽi he mudzimu a vhuya a dzhia tshife huno a mu ita muprofita? Ndi gai mudzimu a vhuya a dzhia ratheolodzhi wa mufunzi, muthu o gudiswaho, muthu wa ratheolodzhi o gudiswaho, no a mu ita muprofita? A huna kha ḓuvha zwakale na nthihi he a vhuya ralo, kha tshikati na tshithihi he a vhuya zwi ita. O tea ṱutshela kule na maitele, nahone a zwi takusa. Hezwo ndi zwe a ita hafha. Yesu musi a tshi begwa nge Bethlehema ḽa Yudea, kha muṱa wo shayaho, no vha ne o vha a si na vhubvo u ya nga une vha ḓivha, a tshi khou sokou vha muṅwe wa lushaka lwa Yuda, nahone mme awe na khotsi vho vha vha tshi bva kha lutsinga lwa Davida, huno vha vha tshi khou tea u ḓa vha theliswa. Huno o vha a hanefha muthu muṱuku u mona, a sa iti tshithu fhedzi u thuthekanya zwivhidzo, huno vha vha tshi mu vhenga. No vho vha vha nga si ambe fhedzi uri hoyo muthu o ita maḓembe. Peturo o sumbedza izwo nga ḓuvha ḽa Pentekosti uri Yesu wa Nazareta, muthu o khwaṱhisedzwaho nga mudzimu vhukati hashu, uri mudzimu o vha naye. Huno hu si u engedza kha ipfi ḽawe kana zwiṅwe, u zwi bvisela khagala nyana, o vha mudzimu o itiwa ṋama a na riṋe, mudzimu a na riṋe. Huno ndo vha ndi tshi khou amba vhuṅwe vhusiku uri Musa o ima henefho na tshanda tshawe gwakwani, o uḽa o vha a mudzimu kha Musa, ene o fara zwipiru mbilini yawe, nahone a tshi wisa tshi tshitshena nga mapele, zwenezwo a tshi humisela murahu kha gakwa ḽawe, nahone a tshi podza no a tshi wisa murahu kha riṋe, musi a tshi rumela muya mukhetho ngeno fhasi we wa vha u mudzimu hafhu kha tshiṅwe tshivhumbeo nga ḓuvha ḽa Pentekosti. Nori a zwi landula, a ri ṱoḓi izwo. Heyo ndi yone nḓila ye ra ita ngayo zwiḽa, heyo ndi yone nḓila ine ra ḓo ita ngayo ṋamusi. Ri vhona muthu muṅwe na muṅwe u na ṱhalutshedzo yawe, ni ngazwo zwi tshi khou ḓaḓisa nga maanḓa. Fhedzi ni a ḓivha Bibiḽi yo ralo uri heḽi ipfi a si na ṱhalutshedzo dzumamaho, a zwi dzhii ṱhalutshedzo yaḽo ya Mupresbyterian, a ḽi dzhii ṱhalutshedzo ya Baptist, nahone a ḽi vhila dzhia ṱhalutshedzo ya Pentecostal. Mudzimu ni muṱalutshedzi wa ene muṋe, o amba uri ḓo zwi ita, ngauralo u soko zwi ita, nahone ndi zwezwo. Ngauralo ni ngazwo vha tshi vhona ipfi ḽa fulufhedziso ḽo ḓoliswa, huno vha vha si kone u ḽi ṱanganedza, ni a vhona ngauri ḽo fhambana na avho maitele avho. Zwine Mesiya ene muḓodzwa a ḓo vhonala ngazwo, a zwine a ḓo ita, zwo vha zwi kulesa na kupfhesele kwavho. Uno zvone zvo musi vachibarerwa, zvone kama Mwari, zvine ado ita zvoderaro avazvipfesesi. Mwari musi hava vatu vaputari vachibverera kubva mutange yeBhabhere, vova vachinga vadhebura kubvaduva Yerusarema. Naone varevelesa pasi unovavona iri lanaretsi ichirangira tungo dzamukovera. Vaitevererwa mimwa miviri, vasvika namurambone waTigirisi, vatsa namiedzi naSineari, unovatsa vadzaka musanda wadhorobha yavurereri hote. Murereri burwane seshangoni, katembere ngeYerusalema, unontana pasi, nachitarira tavachiri, ugai, ugai weabhegweko siyavayuda, ngani auna namuti wavachidiva ngazvo, zvovasongodhowereya, zvodzinyisa naSenherdini, vavidza machudeni naane vari, vana nemamwaro, hune Mesiya, unovaya nawo nevajiya one mamwaro, unovavara hemika aamba uri kaYudheya, Bhekilahema laYudheya, naasiwe mutuku kavakororo vote, bedzi kaiwe hubva muvusi. Neavo namadzuroni ausedzurusa, vasokuzvirata, dzoruga ndichigwata chavusvere hwakarurawo. Neavona ndingazvo varisavo jiya murayedza. Neavona avararo vana tarutsidzo yavo nevane, ngauraro vakundwa ngachitu chone. Bedzisa kare nakare musi achida udangandira ine ipfi laamba rudhodha. Udhoa dhoroboni zoto raro, kali mwano lasu ano macheroni ngandire ipfi laamba rudhodha, unovari ndiene nyi. Nani avona zvine ndakuamba? Vavo teodhiva uri ova anyi. Menepa usi shango landa, pedzi chividzo cheshango chiri ndiene nyi. Ndiene nyi. Musi ene pamangwaro oamba zvikagaro rwoyo ndiyeone ndira kwekotoro ine yatodhangayo, unovadhiri ndiene nyi. Ndinyi hoyu, ndizvipfide izvi zvote, imani kauta yopo chote, irita rive namazhuruzhuru. Niyavona. Chitu chiti cheva chirambelera, chova chienepo chanani chavo, unovasi chiri mumwe, unoudza kokotoro ngandire rumwaro rwaamba rudhodha, unoarari ararano namusi udhodha kokotoro ngandire rumwaro rwaamba rudhodha ngayo. Udzvero udhaka kupfesere kwaipfi lamudzimu, naone usinga kupfesere kakumwe kuhumburire kwavaratheoloji. Bedzi zvabudibudi nani yazvidiva uri ipfi lamudzimu ali yatuvuyala dhakavaratheoloji. Wanani mangwaro elavuyala raro, ipfi alidhikavaratheoloji narutivi. Bedzi niyavona ara ipfi lovonadzwa namusi, ipfi ladhuva lasu lidhovanga kupfesere kwaipfi lamudzimu, usinga kupfesera kamuhumburo wamumwe munhu. Mudzimu dhodjiya ipfi lavo leyapurupesa kalinodhuva, no alidhorisa, naone zvidhoiteya, ndizvo zvopedzi. Hauna ndira yautivera uri zvitsite, zvidoraro, usina ndava zvine nachividzo chaamba, nazvine vamwe vote vatenda. Zvi mudzimu dhozviita zvidoraro, udhotova navatuku vane vadhodhiva ngazvo. Izvo ndizvone vatuku ngamanuna, zvodzurerawo vangaenendira. Neavona ngatarutsidzo dzavo vone vane, wavasakoniita chimwe chiti unga uri vakugodzera kazvo chividzo chavabudza. Bedzi udhodha udzurera udha zvenezvo, ozviita zvila zvabudhibudhi, naone udoraro chipinga chota chida, nazvoto zvine aiita, zvidhovanga kupfesere kwaipfi. Zvodheraro ringasive purupero lasu kazvine vamwe vatu vaamba, kutova nachitu chiti pedzi chine ringakonoveya purupero lasu kacho, nochenecho ndiipfi, unoipfi nimudzimu, noipfi lodhoriswa libveredza Mesiya, ipfi lodhoriswawo laawara. Zvonakani vokunderwa ngalo ipfi, zvone vova na ipfi lidzura lilangoo, pedzi tarutsedzo dzavo ngalo dzova dzokakeya. Ndiyavirera ngechi chiti chihuru, kore yatanganyirano ine rava nayo shango nenamusi, nakore yazvividzo yashango ine yateteya uri rivatirote. Ndiyavirera ari rava chirimwa uri hezvi ndizvone kokotoro zvemamwaro ambo rivatozviita. Bedzi vaerekanyoro ndichitu chavudzisa shangoni uri rine rote ringafarisana rava vatii, vari yeso rabero rive vatii, hezvo ndingoho pedzi usu horo rushaka rwavutii. Ori vani vati vunga nena kotsiri vati, ivani na horo rushaka rwavuti. Zvenezvo izvo zvidhova hani, ipfi likarine lidhova ipfi lodhoriswawo, hovo ndivutii hamudzimu. Ndiyavona vutii hamudzimu ndipfi lodhoriswawo kainwi. Ndiyavona uno zvenezvo niva munhu waMesiya wachikati. Zvinoriwana vatu vachifana, vatu havashanduki.
These people were divided in
three vantu vavo ketekana nga zvigwada unorodoravelesa kaezvo rachikatinyana zvinhu ndiyazvidiva uri ndikoya urenganyana ara zvoruga kainu nditoongorowa nindisoko atidivi ndini jena ngoo munonda mwara mamwaro pasi nanotsi tuku unozonezvo ndijena nepo naone wone miye mukati wafara chimwe uno ndisoko vonana unga hauna magumo kazo soko dzvirera uya panda pedzi zvino kale mwara vacho vavo ketekana henepo vazvigwada zviraru zvopamba nawo namimburo miraru yopamba nawo vamwe vavo vomutenda vamwe vavo vomuvenga vamwe vavo vava vasadhivi uri vaite mini niavo nahezo hezo zvitovanga ndira ine razviwana ngayo ndorera ndiyatenda kachino chividzo ruti vatendi vatendi muhoyo navasatendi henepo vararu chigwada niniwana izvo mwe nahumwe hezvi ndizviraru kachigwada nazvovo kuvone chitimo chavatu uri chodzorera uraru ringaomera murauraru naona rasumbedza uri hecho chitidzorera uva chimo chavatu vodzorerawo vakanono rorushaka rwanyimere zvenezvo ngauvona uri zvidzorerawo vangaeneyo ndira zvenezvo zviriita uri rivofeya utenda uri mudzimu obumba vatu uri vavenga ineyo ndira ngani udoita uri svina lavo lemurende chimwe nachimwe pauro achimwara kavaroma nemamaro ori o muti watsidu nalone nalone bvumba lingarika mubumi ndingani uchinyita nengauraro naene hana manda uita mumwe mudziyo uri uve wakuriso naone mumwe uve waunyadza miniya ara asomusika vusiku nova ndingasirivuwo penya dhuva ara uchidzura dhuva lichipenya nova ndingasidhivo uzvirimuwa miniya ara husina vurwadze ndingasidhivo uri nirivuwa hani mutakaro wavudhi miniya ara husina vatu vavi husina vasadzi vavi musadzi wauruga ovangasihuriswe neavona vova vangasiraro kuriswe vaingasivewe yawe ngauri zvisokova zvenezvo pedzi chisokova chiti chiti pedzi pedzi nimurayo wakanedzano mudzimu wosvitanga uraro mumwe uri ave waunyadza uitira kusumbedza uthonipe yawo mumwe ave waukakera kuro zvi asumbedza ara zvova zvimwe uraro hecho chova chichidhova chiitu chone ara rehova usina ungasiva nadhorari yabupura usvika huchiva nadhorari yabukumu uno zvenezvo yabupura ndi ara yove ito yava yabupura naurangani zvenezvo yova ichidhova iya bukumu pedzi itova kopi ungasive na chivi usvika huchiva nauruga ngauri uruga ndichiti chone naone chivi ndichandure yauruga ngamamwe maipfi ngoo ndi ngoo mazvipi angasive mazvipi usvika huchiranga uva na ngoo utera ushandurusa heyo ngoo yava mazvipi ngauraro zvivi zvote zvitova uruga woshandurwa swavo ngauraro huna maitere shangoni maitere maviri naone mamwe awo ndimaitere one no mamwe ndimaitere oshanduruswawo uno mamwe awo ndifila mudzimu ndine lava lone naone ipfi limwe nalimwe lamuti nimazvipi nohaya matera denomination ane rava unawo namusi avumbawo koro ya zvivumbeyo yashango yotera rusvayo rwalivanda uri ruvatanganye vothe ndichiti chokakeyawo uno vatu vakojena kazvo vopofura mudzimu wopedza uveya chiitu kali pasi tauri vapuriswe ngacho pedzi vaerekanya uno nichigwadha chavusvere ukarorawo avazvitodhi vazvirayira nda vaerekanya uri vateya uita chimwe chitu ngazvo vatododiitera sisitemu yavo mudzimu onova na sisitemu apa ipfi lavwe pedzi haritodi izvo ngauridhiwana namusi sasve vava vazvone zvina uno zvino richivona uri vatu voitwa uri vavengaiyo ndira jere nijere niri ndini adhiva zvauri ndidya chipinga chinji pedzi atitodzorera uchiraveresa ngauri chinyita uri ndive wamazhuruzhuru neavona dzipolotiki zvino rijiyavunga karitsokujasa tsumbo uvona ara vatu voitwa uri vaveka zviraru zvigwada zviraru karidye dzipolotiki huna vamwe vari maviri uitira mutu uno chimwe chigwada chiyamuvenga uno chimwe chigwada achidhivi uri chiite minin'ani avadhivi uri ndizvipiyo naone zvi vaveya kandadzo woi muti ori o nemuti muhulwane udova mupurezidenda washo wakwiri mwari hachiitu pedzi utova mupedzi zvenezvo wamukati ari zvino atidhivi uri nditemini neavona neavona roitwa ngaineyo ndira rovumbiwa ngaineyo ndira heyo ndiyone ndira ine vatu vavangayo zvitiyo vangaineyo ndira uitero kuvhuredza makwevo mahuru amudzimu uno ubveredza chipikwa chawe chine akuya uchibveredza kali pasi muti uteya uri avumwenga uraro mumwe ukazone mumwe ukokaka nomumwe vukati ya zviviri zvodzorerawo vangaineyo ndira Chiani njere, vaita Yesu chipinga choto chine vasadive, mutuari mkati, ipetu usia mbudinga uri, mungwa angasumbeza taizo, urilingani achirekanya uri ukazoni, mungwa asumbeza uri uerekanya ane hani uri okaka, uno arevukati ya divi chitungazo, hadi uri ayeka ipio ndira. Uno heto bandira ine sobangayo kaburereri, watu vaita suzifana ona musi, ngabu yo habu hadi nina rini. Shuna rukeo vai saro miniti, vazu ita na kabu yo habu harini na rini. Mutu doce na pasi hapa kaei, ula, uno arali na wana bubi, kandishi ya sopo yanu, nitodo ufurela muna andu, iyo kampani kana mengele na suliwa. Ngani ningasile ilo sopo, idoba na mlimo. Ningasita nganete na rutii, betele uruane kana chumuchitu, bo chobilishwa kandishi yanu ya sopo. Ngani, ngasita nganete na rutii, utosire kanya sudoita uri nisizulise. Wezizora aroni dotende na chumuchigwada, chavora teoloji chichi tenisa chumuchitu, wasika gure kuro lanu, chile chadoni vrumena kama era za milioni kure na mzimu, naone na mila izo. Musi mutu achido chila nga ifili mwena lingwa, nena la vamurumoni wa mzimu, lichaini ine muya wanu wane mbela kayo tahere.
And as I've said before,
uno sabungando ambo rangani chaini kwinesa petu ureru weso hao petu uti hakwasheya nizo zopezi zine natia uita urini kwashe mweyazo nizo zopezi mwehote ulichenzana na enepo yo kwa tesa sa petu ureru ohayo zino uno mutu ane adhiba uri ara linala heo sobo inabubi la munimo kayo ido nito urini nware nidotea uya bongeroni na one tumbuyano ya bombiwa na taizo inji zine na pirakazo no zungani bura fezi nene nido ngani nisichado doba na ya petoraro ningasha doba na todo usipaza mnao na urini niko opo urini doba na mulimu na one na roba.
And then you will absolutely join up. Put your names on books.
No sene zoni doba murado. Na mwari sama zina anu katibugu. Na rwana chingwa na chingwa cha Biblia amori. Ashiko vai sa mubili wanu. Pezi urumena muya wanu hereni. Ni ambo na. Ashiko dowele hani zine watu vaita. Bo raro, bo jiabu yo hawari ni narini. Bawimisa kama ledera a theology. Nungaba disera rungwaru nari. Hezu nizune bibili amba. Kezwe nepa. Nungwara tulo zibara vele isa kazo. Zoruga. Hezu zwa zuza lingwa duwa. Ni abona. Inina mtecheresa. Ni abona. Zune mzimu amba. Wabukuma. Mkresa wango. Utecheresa elo ifi. Naone niso zofezi. Mutu wa mzimu chilanga hobo broto. Chani jere, wangu batenda kaifi, ngenuna wangu wana batenda katu sarichu za jini mnecheni yabo, unuhuna wangu, nga henda do, wane abadiburi batende mini, no wangu wabari, oh, hey, korea shubizo ya shangu, chiko ya ubachene chuchitu, iko ya ite urine rote ribe bati, oh, stoba sweneso, unumungu arengani, niso diaboro. Yes, ya paka rungwaro. Zenezo mtu wasa jichi pinga cha uzula pasi na unia rabele. Na usito durusa. Hangwani ngazo. Hangwani ngazo, ni swanu. Nga kuwa mbele kwa anu mratu. Nga bui mwanu, nga lipio la dere. Nene nalijia. Ziko yo ni rumena kabuyo anu au ya nga usaperi. Unena dochira lwa chote. Nisongo ita eso. Zijia rine uri rizule pasi. Musi chungwa chitichora rochi chivuwa, unumbuzi iso, samaduwa na Yesu, musi bachivelera, chibizi chori, utoba mupeti, auna chitukae. Pezi mwa artola ni mangwaro, arka one nene kanya uri nina uchila usaperi, na one aduni uzori nime mnyi. Abubani na basazi, vasi na nabu imo, habu kreste na ruti, kana zangero kabuyo habu hani narini, kuwa bofane rotola mangwano na one babo one uri oba anyi, senezo hoba usadoba na mbujiso, lini uyu, woba chidori, ene koyu apa, pambano ndieneyo, ni abona ni batu. Baso kufane na uwanga ya nyondira. Bangobote la suezo. Zia kondo ambezo. Pezi ningo. Ya susumbeze ni abona. Sino namusi bangobari. Ndi atenda ifi. Ifi ningo. Ifi lingwe na lingwe lazo. vamwe vari a vafunzi vasu vo ya nahone vaguda vano rushaka rwavo vaadiva zvine vateo amba nga izvo mumwe ari zoruga atidivi ndova muradho wahechi atomozotakarayira ndayira hapa nahone ndava muradho wahechi atidivi uri ndiwera kachipiyo nevabona zova zvitovangaine ndira zvila rushaka rufanira rwachigwadha zvizorovangaine ndira ubva urangani nahone zvinodzorera uraro zvinokarira verese ngoo yabhibhiri kaino taidzo hunorivone arazvizone raminetisigati zvinhu adhamu rangani zvotomisa zvezvi ndira ine rava nazvo namusi aingoshanduka nasviku duku adhamu ova muteni satani ova asi muteni ova satendipfi ngauri owana efa weava asina vutanzi uri kana zvova zvizvone kana hai nevabona satani asatendiwe mudzimu ori dhuva nalainepo helo dhuva nidofa satani ari izvo sizone nevabona nahone ungozvitenda adhamu ozvitenda ngauraro ashuma kauya vakati vatova vasakoni zviyamba ova vasakoni zviyamba zvino jere njere musadzi yapofanisa chividzo chidhawo chadhinominesheni chividzo muserwa chotakuwa ubva kagenesi nimbeu nitoma kagenesi ndozviwanurusa zvavudi neavona zvino hapa kufanisa chividzo chandinodhuva ngauri vamwe vari zvino rikonijiya vapresbiteriani navalutheri navote vachibverera hava vatu vamubhindudzi navamwe rodotakaira uvana rikotoda ndovedzo yamuye muketwa rodotakaira uva navo nani arimwo dhuva line rava rikalo niyavona zvingava uri avangovuya vauwana nani yadhiva uri yesu ori musi vone musidzana wechipofu oedherawo muererwani musidzana wechipofu oedherawo osvika kahumbera mapfuura zvote zvova zvopfunerwa nda haungo awana haungovuya awana nani yarimwe uri murava wamusi musorotuwa otekwera tadhuru zvinhu dzozvitoisa panda vatu verekanyori vakatichidziwa nazvote vungavodzverozviita vaisa panda sezvo zvaitea madhuvaneni wake voisa panda naula unwa nazvote sazvine vadzverozviita havongozvidhiva pedzi munango wovo uvharwa huno ungararo konani uri munango uvharwe chipinga chimwe nachimwe kamwe zvakuma uyo ngaune nadhiva rinaya rudhivi ukewo vana vatuku vavo vane vatojena riyadhiva izvo ungazorarwa madhuvaneni wake mimeya mari yochidzwa zvidorari uvuya neamuro wamutu hudotova namimuya mituku ine yadochidzwa atongori yamaro ingava yamadzana maro kana aatidhivi uri mingani digiri zvamaro aatidhivi miliyoni dzamaro a pedzi neavana muserwa hakuitwa ngachimwe pedzi chigwada chituku hapa kali pasi musi chikati chausumbe musi achibverera vala vasadzi chipofu vote vovhuwa nahone vafunga mbone dzavo uhumera hote murawo mumwe namumwe otendawo ipfi lodhoriswawo pasi utsana chikati ovhuwa kutofanira napiramidi chipinda chapasi naudhaka pedzi tombo lachirudza lotiya udha lakunyenedza zvi zvote kuitira iyo nepiramidi niyavona uzvitumanya zvote zvino musero dzoitwa ngavote vaneka zvikati zvote votenda nahone vatanganidza kristu samuchidzi wavo zvino efo vasina vutanzi adhamu omuudza ari zvino mudzimu ori mufunwa uyo dhuva line wala lenero dhuva dhofa pedzi vararo satani ari ngongo izvo zvingasive zone erekanyani vone vone kotsi vachingafara vana vavo nemusvasvonyana chinhu chingawo icho ngongo hazvongoraro neavona munhu opedzisira otenda mini opedzisira otenda ngongo nhezvo ndizvone kokotoro zvine chividzo chaita namusi kokotoro o ngongo nichividzo chirwane ruvatu varwane ndikare rihoho hezvi zvote zvine vazvividza usvere hwokarurawo ndapa hezvi hezvi zvitu zvine vazvividza ndovedzo yamuya muketwa nazvote hezvo nimaroto niavona izvo hauna zvitu zvoraroo ngongo ndiabhadhera chafumu ndiaya chividzoni me angavangaingei ngongo mudzimu pedzi mudzimu wambo wazopamba nawo nawo nezvikoyo vangainewe ndira vakupfesesere pedzi kwaifilawe ozviyamba uri chino chividzo chaladhokiya chidovanga ndirade ndina bhugu yoketeyawo ine yakodha nga hazvo sikare murena vachifuna niyavona yahei ladhokiya usvibedzo ruzodzura zvopera uri chonopfunirwa ngomwenepo naone kristu wanda aingovuya yari ovuya murau hapu neyadhiva ngauraro ruzviwana namusi ubvisira ipfinga nda savungazvodzorere uraro
Moses, the anointed word
Zvino dzherani njere mushe ipfilo doniswawo kana rimuvidza ndiyapfulufera ndopfesesa musi ndichiri ova amesiya.
He was the anointed word that had been
Ova ai pfilo doniswawo leyapfulufedziswa lelo duva mushe voraro nani atenda izvi zvotoraro ipfi mesiya zvi ama mudhodzwa. Zvino noake ova mudhodzo waduva lawe. Abhurahamu amborudhova na vatu vavo vadodzereroro minwaya madana manna mupurii nao nevadobviswa nachanda chamanna nazvine adosumbedza zviga zvavwe navutoro nanamiriro apo yavaichikodiita nao nezvitoraro uno mushe aimaenepo heli ipfilodonisolaliya dhuva. Ningazo ova chikonobveya chanda chavo kagakwa ningamini ova oima vuone nemutsimu amen kugara vuhuru vashekai nomona naye muchimuro mumwe namumwe waaita unofanisa mutsimu hapo ndihone une chividzo chavachofanira uvachoimawo nezvino ndizoone madzore naizvo ritungwe katsinyumo yazvimwe zvitu zvadhinominesheni pedzi mushe okungeya nao neabvera tungo nohova una ila kavo yemuriro yonembera kachina chitaka uno hapa woima mushe odhoriswa. Hazvina timatimo uri muti ova asadhivi uri ova kuita mini. Zvifanyiso zveanewa musi achiimapo nhasu zvavo zvamuniisa nao neadhivo ruhoro rudhova rubhadha sogani rwashanduka rwavanowa zvinozvo rwava chipfumerero ilo nowa yoraro ngesogani. Zvizvote zvoyaita zvova zvizviga namaipfi aambawo navatu neavona hovo nachimwe chitu chotuma nawo naye. Uno mushe angava ene mune asazvidivi bedzi ova aipfilo dhoriswa lalo dhuva ova murumi wodhoriswawo ngauraro arari ova murumi wawo awara ova mesiya waiyo awara ova ene mudhodzwa.
Zvino
ene Yoshua naKerebhe vova vatendi kachigwada jereni jere nao nevoringedzofunza vamwe ngoo.
But see, Satan, Dathan, and Korah.
Vedzibonani, Satan, Dathan, and Korah. Weta vangori varove sogani. Zvino taidzova umini. Vedzimovidza mushe. Ova satoduuya. Havo vaprofita vana suzorarozva uita. Kusvika vachichova chichiti chikondawo uita. Havo votodouya. Unovasvika kaonyefura. Votodova navuledzani nauya navamwe vote. Nautuwa navaratu. Bedzi neavona utofana ndiyatenda. Rwangwa ruhova humuprofita mufiyo weari. Arari atitodi uita hezvi. Vamongo madzipedzi mhuri yanga yote. Ingapisa mudzimu oamba naone ndiyatiyo zvinechedza kana vaasvitakarera kana vamuvamba kana vamukananga matombo kana vaita mudzimu oamba mbirini yanga naone utiyo zviamba usuri ari wofamba nawo pedzi wavawo dzitikufadza kutitikufadza zvikino kupfira chitavero utecheresa kamapfuura tuta neavona zvova zvimbirini yawe utiyo zviita zvova zvimuchironi yawe ova sekunozvifareredza vavona chimwe chitu urara heava hukomukombechedza vova sakoni zvipatuchedza kana zvisema mudzimu wavana nhango kuru kavo svika musi achivaipfilavo nyito dzavo. Haleluya. Ndeni chividzo chodhoriswawo roperawo hamudzimu svika une nyito dzavo namuchimbiro ndiara romamba murene jenani kauvo vugara ashakaina ndidhonisumbedza mesiya ene mudhodzwa wamudzimu oima kalifasi. Henepo ima mushe tsini nahechi chitaka chitugawo navugara chakaina oima henepo dhoriswa ova asadhivi zvavachikoita ova sokotonipa zveifilamba uri aite veya chanda chavo gakwani lavo chibvise imisa rubhadha rushanduke ruve nowa rupose pasi apo usina ndavo rumwe muti uri miringazo ova achikozviita ari murena tsumbedzo kugara hawo ndorugero yaegipita ati muti akonouamba atikone uamba zvavudi bedzisokontendera ndivone kugara hawo uno amusumbedza one unowatsira pasi ejesu zvitii nao nosumbedza uri ova mesiyo dhoriswawo hola muti okumba mavhu bva kalipasi nao neaposa muyani nozvidzimu navurive zvakupa ubva mavhuni nao nezvadhadza lipasi ndimini chine changasika pedzi mudzimu adziya madhi kubva murambona unoashera kabhama nao neshata limwe nelimwe ramadhi ngeegipita lashanduka uva maropa ndimini chinengaita izvo mesimudzimu hova umini ovo dikumedza rokunyerera ukaipfila mudzimu rodhoriswawo usvika musi achiva mesiya vaegipita voringedzozvirandura ngahei ndira vadziya usatenda vuningedza zvirandure vatende vakore kore vuningedza maitire avo pedzi fula mudzimu rovaisa tsuti tikashamwa rapfurupedziso izvo ndizvone vova vodhoriswa vova voraro ova amesiya zvino mbudziso yatakuwa ngeizvo gani kezvi zvine yabveredza neavona zvino ndikatoda nechiraveresa vatatu vanga zvino ero anhu ava vatu vodhipinda ngadzopatutsedzo vodhipinda ngapfunzo dzauyu muprofita woyu mudhodzwa vomutenda vomutevera pedzi atakuwa ngeso gani muwangadzina ladhatani namuwangadzina lakora kunovari hezvi zvitiyova zvitu zvamuti waethe musho werekanya uri ndiene waethe wemudzimu wamuvidza hoyu muredza wamuti amangotodha hai avangotodha uno mudzimu atiuya ashuma pedzi vamuti mutii ngachipinga udzorero vamuredza wamuti mutii ndirini yavuya ashuma navatu ndani yamuti mutii ndizvamuti waethe asi zvochigadha nenhabudzipfindure kamudzimu mumwe namumwe wanu nii o ndiyazvitenda nito zvine naita nito zvinyanyura ninyanyura ngerekanyo apa ndimusatso oimawo apa ndimuti mutuku ndori nderodzewa usvikira todheya dzanga dzamasiya ote utova mukrista fune yawo uvonera sene uambara sene uita sene uchira sene ndiyatanganedza uri udova mupfumakadzi wavudi wanga pedzi asi wanga usvika ndichimudjiya uri ave wanga heyo ndeyone ndira ine muraidza wavangayo ndingapfera vutumu nawo naone nari svote zvoruga pedzi ndingotiyo utanganedza ini mune uri nevechipidha chavo zvinezvo ini ndina muraidza nevatii zvinezvo ndodzo ina imi savunga ina vamwe zvino satani aungozvitenda dhatani aita uri dhatani avamwe vasizvitende aita uri vote valove pedzi niri imanirwa miniti mukomana Branham wori vararu muse yoshua nakalebe izvo ndizvone kwekotoro hova una venevo pedzi hapa wori vaviri woamba hapo rwova una neri satani wantamupo pedzi hova una mudzimu wantamupo henepovo achidhorisa hapa vararu zvino satani otodhoriswa pedzi pedzi muokoudha muokoudha itanuraveresorwa miniti sigati obvelera petu upo dzina lavo rova libhiliyamu utova muprofita afunawo cherede muprofita zvavwe muprofita wamazvipi huna chaka dzoto dzavaprofita nokanye naisraeri nachigwadha hova uchidzorera uva navaprofita avo avo chisimbe chitete chipupumawo vaprofita vakokodzwawo ngaurengwa vochimbirawo navo nevatodha ipfi lavudi lakosi naunechedzwa nanazvoto zvoruga sahabha navamwe vamadhana mana voto vambara nekuambarira kwavo kwamufunzi huno onibudza obudza yone yone kosi ntapo yosefati ari ngaani zvotoraro ndina vamadhana mana voto vopfumbudzwa zvavudi vaprofita vaveveru huno voto vabvelera naone vaprofita bedzola muti ovana mudzimu roedhanawo kae rwaudiva uri hezvo zvova zvokakeya ngaurozvidiva uri eliya ova osamba hezvo zvitu huno mudzimu angapatutsedzani zvoyava usanda oangasiraro ari na una mumwana rangamuvisa ari ei una mumwe ndapa mika murwa waimila pedzi ari ndiamuvenga ari udzorero mukatura naumbudza zvivi zvote zvingavaani ndau yovomba mudzimu oamba ndinyana angasi ame ngoo ngeno zvopambana naipfi lamudzimu utiye uhatura izvo zvitu vodzorero vana ezvi muprofita wamazvipi pedzi vodzorero vana wangona evo ero anhu hovo usina chikoro chote chavo hovo una muti wavo unozvidzorera uraro kaduva limwe nalimwe heyo ndindira nezvavangayo namusi muprofita waduva ndeipfi izvo ndizvone muprofita namusi asi hezvi zvote apa zvopama nawo una muprofita wamethodist muprofita wabhaptist muprofita wapendekostal saka dzoto dzavaprofita umona nashango pedzi zvikadhiva zvoraro huna muprofita mutii wangowo asashanduki murova namusina nariini izvo ni ngoo yesu kristu huno utova ipfi izvo ndizvone utova ipfi ipfi lodhoriswo laawara mujere nijere zvino musi richiisa panda riwanuriso riyoshua nakalebhe huno zvene zvabvera bhiliyamu samuprofita otorwawo oita mini okandakanya ipfi limwe nalimwe namudzimu muramusi mudzimu omusumbedza lone kufaisa dhinomineseni namusi rudosumbedza izvo ngaminiti sigati dhatani zvoyave zvone nazvevote vava vezvone zvino bhiliyamu ufaisa dhinomineseni muthu asa faneliwo u fanela u ḓivha khwine. O zwi ḓivha uri izwo zwo khakhea, fhedzi nga murahu izwo o ita mini? Mudzimu omune a tsivhudzo, naho zwo ḓiralo a tshimbila nṱha iyo tsivhudzo. O vha o ḓaḓa nga tshelede na u ḓivhea uri a nga kona u wela khavho. Huno nga uralo ndi zwine tshivhidzo tsha vha zwone namusi, a dzhene henefho kha khoro ya zwivhidzo ya shango. Huno tshiga tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tutuba u mona na shango, na zwiga na vhutolo maḓuvhani a u fhela, vha dzhena khazwo zwo ḓiralo ngauri vha funa thendo dza muthu fhira funo lwa ipfi la Mudzimu. Ndi na khonani ya uluga ndapo ane a khou rera hoyo mulaedza mupentekostal nnḓa u khou vhudza vhathu u khou lingedza u ṱumanya tshivhidzo kha vhuthihi. A tshi ri tea u dzhena kha hezwi hoyu mutshimbilo wa vhuthihi. Ngani vhaṅwe vhavho tshivhidzo tsha Kristo, vhunzhi hedzi dzi denomination dzine a dzi teni kha mbembo yo ḓaho nga tshivhisadzi wa tshipofu, na hezwi zwoṱhe zwo fhambanaho, nahone vhoṱhe vha wela kha hezwo, zwi konedzehani uri vhavhili vha tshimbile vhoṱhe nnḓani ha musi vho tendelana? Zwenezwo ni ri amen kha izwo, ndi avhilela nga hezwi zwino. Zwenezwo muthu u kona hani uri mukhriste, nahone o ḓadzwa nga muyamuketwa, uno alandula iḽo ipfi uri a ḽi shanduki mulovha ṋamusi na na lini? Muyamuketwa kha ini u ḓo khwaṱhisedza iḽo ipfi, ipfi liṅwe na liṅwe. Amen, amen, amen. Musi ipfi ḽi tshi amba tshiṅwe tshithu, ni ri heyo ni ngoho amen yone, ngauri no tendelana na ipfi, no tendelana na Mudzimu. Ni na Mudzimu ni vhathihi, Mudzimu kha inwi, ni murwa wawe na mwananyana wawe. O ni ita mesi yotela ene ipfi lo ḓisiwaho ḽi tshi khou tshila kha inwi. Tshiyani dzhele, Biliamu o tshimbila nṱha hezwi zwithu, o vha dinominesheni yo khunyelaho na phindulo yo khunyelaho kha kupfeselo kwavho. Hezwo ndi zwone zwe Thathani a ṱoḓa, hezwo ndi zwone zwe Kora ṱoḓa. Vho ṱoḓa u vhumba tshiimiswa khazwo vha ri, ri na vhanna vhakhethwa mona hafha. A thina ndavha uri vhathu vhavhili vha nga tshimbila hani, lwo khunyelo vhe vhoṱhe. Hu na phambano khavho, ningo dzashu a dzi fani, tswayo dza gunwe ḽashu a dzi fani. Hu na zwithu zwinzhi nga ha riṋe, fhedzi ri a kona u a ṋetshedza pfukiselo ya malofa na kha malwela vanḓa, no navho vho fhambana. Zwenezwo ni vhona Mudzimu u to dzhenisa muthu muthihi kha heḽo devu, huno muṅwe a tenda u bva kha zwezwo. O ita muthu muthihi, huno vhathu vhanzhi u bva kha hoyo muthu, sa vhunga vhoṱhe vho lovha kha Adamu, vhoṱhe vha tshila kha Kristo. O ita nḓila nthihi ya lufu, huno vhoṱhe vha dzhena khayo. Huno o ita nḓila ya vhutshilo, nahone vhunzhi vhane vha dzhena khapo vha na vhutshilo. U bva kha muthu muthihi hu si tshigwada tsha vhathu vho bvelelaho sa vhafao, tshigwada tsha vhathu a mongo tea u thoma vha tshinya. Muthu muthihi o tshinya tshivhi tshithihi, muthu muthihi a badela mutengo woṱhe. A sedze ukokovha magonani anu, nahone ni tshiri Maria mukhethwa, na hezwi zwithu zwoṱhe zwo fhambanaho na u losha vhathu vho faho. Yesu o fori mpho ya Mudzimu i vhofholowe, o badela tshikolodo lwo fhelelaho. Fhedzi ni a vhona ri ṱoḓa u amba zwiṅwe zwithu khazwo. Lavhelesani hezwi zwino, havha vhathu vho gonya henefho nṱha, nahone vha ri zwo luga u lingedza u ḓiita muthu a yeṱhe kha tshigwada, u elekanya uri ndi wo woṱhe. Huno Moshe aneta ngavho, a humela murahu a ri, khotsi a ri ḓifandekanyeni khavho, ndi vhoṱhe vha re kha sia ḽa Mudzimu, iḓani ngeno, no a vula ḽifhasi nahone ḽa vha mina. Na izwo ndi zwone. Tano elekanya ngazwo muratu, o nene, ni nga mini vha songo mutenda? Ndi nga mini vha songo tenda izwo zwa uri hoyu Moshe o vha a uyo murangaphanḓa wa Mudzimu? Ndi nga mini vho ṱoḓa u tata naye, vho dzulela u gungula na u vilela musi vho vhona tshanḓa tsha Mudzimu, nahone vho tshimbila fhasi? Uno Moshe, Mudzimu o sumbedza uri Moshe o vha Mesiya o ḓoliswaho wawe. Ni a vhona, no zwenezwo musi ni a vhona, fhasi mbiluni dzavho vho vha vha tshi khou ṱoḓa tshithu tsho fhambanaho. Ho itea mini kha inwi wa Pentecostal? Miṅwaha isigathi yo fhiraho, no bva kha uho ṱangana na huvhidzo denomination na ḓita Pentecost, ni ngani no ṱoḓa humela murahu khayo hafhu? Gwati ḽi tea u bvelela, thoro yo vha isathu swika na luthihi, ni a vhona. Tsheani dzhele, heyo to vha i nḓila ye vha ita ngayo, hezwo zwa zwimbiluni yavho, vha vha vho tea u zwi ita. Zwino vhonani, Thathani o vha na kumbelo kha uri vhoṱhe vha nga ita vhurereli vhuhulwane khazwo. Ni a ḓivha na muapostola Petro o vha na kumbelo kufanaho nge thavhani ya tshandukiso, ori kha ri fhaṱe thembele tharu henefha, iṅwe i vhe ya Mushe, no iṅwe i vhe ya mulayo, no iṅwe i vhe ya vhaprofita, iṅwe no musi a tshi kha ḓi amba ipfi ḽa tsela fhasi ḽa ri, hoyi ni murahu wanga ane na mufunesa, ni mupfe. Ndi hone haye vha lavhelesa murahu vha vhona Yesu fhedzi, o ima henefho, o vha a ipfi. Ndi zwezwo fhedzi zwine na tea u pfa, ndi heḽo ipfi ndi ene kha chikati chimwe na chimwe. Vonani zvine filamba kha icho chikati. Naone ni lavhelese mudzimu a chilidholisa. Naone a chimbira nalo. Ndi zvenezvo fedzi. Vo tevera kha vhuya muliro uya kha shango ḽa fulufhedziso. Havo vo tevera hoṱhe vho ralo vhaṅwe vha lovha. Tsheani njere vo ṱoḓa ipfu ḽi tshi bvangana na shango. Zwa ita uri vha khakhe. Mutsheani njere zwe zwa itea khavho. Ifi vho kundelwa ngalo ngauri a vho ngo ṱanganedza ipfi ḽo dholiswaho. Ni a vhona ni tea u vha na tshisi tsha vhukuma tsha u ranga, ni tea u vha na tsha vhukuma u itela u ita tshisi tsha vhukuma khatsho, no vho vha vha natsho afho. Nahone mudzimu a sumbedza uri o vha a siho khazwo. Elekanyani uri pfi ḽo vhona dzo ḽo khunyelelo hani khavho nga u khatisedzwa khavho. Zwoṱhe zwe mushe a profita zwo itea uri o vhidzwa uri a ise kha shango ḽa fulufhedziso. Zwoṱhe zwe mushe a profita zwo itea henefho na ipfi ḽazwo a ḽo ngo kundelwa. U tondwade ha vho tea u vha hone u ḓivha uri zwo vha no vha ni khou tshimbila sogani. No henefho nga murahu musi a tshi vhudza mulaedza vho vha vho tea u ranga u ṱanganedza. Fhedzi nga murahu musi o vha bvisapo zwenezwo mudzimu ari, ndi ḓo vha sumbedza uri ndi nṋe iḽa khavhu ya mulilo ye na ṱangana nayo sogani. Ngauralo ari vhakuvhanganyeni vhoṱhe u mona na thavha no ayela nga nṱha ha ṱhodzi ya thavha ya Sinai. No mudzimu a thoma u tatamba huno vhathu vha ri, ni songo tendela mudzimu a tshi amba, tendelani mushambe, ni songo tendela mudzimu ari a tshi a ḓo dovha nda amba navho sa hezwi. Fhedzi ndi ḓo vha takusela muprofita nga dzina ḽanga ni a vhona. Ngauralo ri wana uri hezwo ndi zwone zwine mudzimu a dzulela u ita. Ni nga mini vha songo kona u vhona hezwo urangani ni a vhona izwi zwithu zwoṱhe huno zwenezwo vha gungulela mulaedza we vha vha tshi khou vha isa kha shango ḽa fulufhedziso, we vha vha thomisa zwone na u vha isa kha shango ḽa fulufhedziso. Fhedzi naho zwo ralo vha ralo vho tea u zwi gungulela. Elekanyani zwo vha zwo khunyela hani, vho vha vha tshi nga tshimbila ḓuvha liṅwe na liṅwe vha tshi khou tshimbila na murena. Ndi vhutshilo ḓe a u tshila henefho sogani nga tshifhinga tsha madekwana vho ḽa mana ya matsheloni ye a wanga madekwana. Ni a ḓivha zwa vha zwine zwa ḓowelesa lune vha ri muya washu i vhenga u vhurotho. Ni a vhona huno zwo ralo na kha riṋe. Ndi soko elekanya nga zwigwada zwiṱuku zwine ra kha vhashumile hanga vhuṱuku u mona na shango. Ndi sa vhoni phodzo fhedzi na zwiṅwe, hezwo dzulela u ralo. Phodzo, mudzimu dzulela u vha na khuwa ya phodzo huṅwe fhethu. O ḓivhanana na murumwa ngei dzivani tshiṅwe tshifhinga, huno ana zwithu zwoṱhe zwo fhambanaho. Yone ṋowe ya musina setha ngei sogani, no dzulela u vha na zwiga zwa phodzo. Hezwo zwithu zwine nda khou amba ngazwo. Phodzo ndi tshiṅwe tshithu tshine tsha kunga tshipikwa tsha vhathu. Muṅwe na muṅwe anga lambedza tshumelo ya phodzo. Vha ḓo lambedza luimbo lwa munyanya. Fhedzi musi zwi tshi ḓa kha muya wo ṱungufhadzaho wo xelaho, ahuna zwine vha ita kha izwo. Ni a vhona zwino na izwo a zwo ngo ṱoḓa u vha zwone. Ni a vhona ri na tshiṅwe na tshiṅwe. Kha muya wo ṱungufhadzaho wo xelaho, a ni ṱoḓi ita tshithu kha izwo. Vha nga mulitsha pepeleke kha tshiṅwe na tshiṅwe. Ni ri zwo luga. Izwi ndi zwone zwoṱhe, ni muraḓo wa tshivhidzo. A zwi nga thithisi tshithu na tshithihi. Fhedzi zwino ri wana hafha ri tshi khou ḓa kha u vala uya nga hune ra nga kona hafha. Elekanyani ngauri zwo vha zwo khunyela hani. Ndi lavhelesa fhasi kha maḓuvha ane ro vha kha ḽino ḽifhasi. Lavhelesani zwe murena mudzimu a ita. Zwo thoma nga zwiga zwihulu na vhutolo na madembe zwine roṱhe ro ḓiphina ngazwo. Zwine zwo lavhelesani zwine zwa ha tevhela mulaedza nga murahu hazwo. Lavhelesani zwo iteaho zwi tshi khou ya phanḓa hu si nga inwi muṋe, vhathu vha re na inwi. Ni vhone tshigwada tsha vharumwa vha tshi bva ṱaḓulu vha dzinginisa ḽifhasi ḽoṱhe. Ndo soko ima henefho no guranda dzo zwiṅwala musi zwo vha zwo dzula zwo ambiwa miṅwedzi na miṅwedzi phanḓa musi zwi tshi itea. O ima henefho nahone a ri tshifhinga tshitsiri humela murahu a vula zwipiri zwa mapfundu a sumbe zwe zwa dzumbiwa u bva kha vhavhuyedzedzi na zwoṱhe a zwi vhonadza. Zwone zwa ḓa u rera nga mbeu ya Noa na Yesu zwithu zwoṱhe zwi ngaho izwo. Huno vhafunzi vha ita mini madzuloni a uri ndi nga mini Luther wa amba Yesu kana zwo raloho? Vho soko vha nga si vhuye vha zwi vhona. Ni a vhona fhedzi ni u tondo wa ḓe kha riṋe vhane ra tenda u dzhena vhone na mudzimu ḓuvha liṅwe na liṅwe. Nda ima henefho nahone nda vhona tshidumbu mukwe tshi tshi ḓa u bva kha lutombo tsha thuthubisa thavha ya vhasupiḓa zwivhili. Ro ima henefho ra ima hone tsha tumula ṱhodzi ya miri na zwithu zwi ngaho izwo. Huno mutatapo wa ipfi wa itea nahone wa dzinginisa henefho luraru wari zwi lavhelese zwi tshi ya kha khunzikhunzi ya vhukovhela. Tsha ya henefho nahone tsha dzinginisa Alaska huno tshi tshi tsa na khunzikhunzi ya vhukovhela zwino. Zwa tou ralo kokotolo ḓuvha na phanḓa ha izwo ndo dzhia tombo nahone nda ḽiposa muyani. Huno nda ri aralo mamba murena awarre pano katule do toma kalipasi midzinginyo na susdete unopendela masango te vukovela ido dzinginyena zwinwe ravelesani uruzo kunyerani duva na duva zvoto zvingandire a amba rusidobangai ringaomelani murau varatu karifare rutendo rwasukaye vari ndinyuyu riadhivo ri ndinyuyu ndi yesu kristu asashanduki mulova namusi nanarini kavu ya muliro musi uchipinga chamushe ravelesani uruzoita mini zifanisa kavu ya muliro namusi zvodzulero raro ndingani vasongo tenda uri yesu ndi ipfi vova na ṱhalutshedzo yokhakheho na kupfesesele sazvo efaita ngauralo navo vararo zvino zvinezvo biliyamu na pfunzo yawe yo va iyone khavo huno ya swikelela kupfesesele kwavo kokotolo kha chimima lavelesani kha chimima cha vamoabha ni avona o zve a amba lavelesani apa uri ndi chifaniso cha hani cha namusi uri zvisumbedzani murau ndikoni fareredza fedzi lavelesani dzhere ni dzhere lwa tyikhalanyana chimima cha vamoabha ni avona arali o kundelwa u bvisa nga imwe nḓila biliyamu o ralo zvenezvo u khou vha kuvhanganya vhoṱhe kha chimiswa arali a kundelwa u vheya samba khavo ene muṋe musi a tshi engedzo vheya samba mudzimu engedzo fhatutshedza u sokou isa phanḓa ni avona hezwo ndi zwone zwe a ite kha vapentekostala vo amba miṅwaha mituku yo fhirawo musi noṱhe ni tshi thoma ani nga swiki fhethu ho vha hu si na tshithu kha inwi inwi ni ḓo swa ni tou vha tshigwada tsha vhasweli ho kalulaho fhedzi tshifhinga tshoṱhe vha tshi lingedza u ni sema ni dovha na vhuya murahu hafhu mudzimu o isa phanḓa na u dzumbulula mulaedza wawe fhasi u bva kha khuvhangano ya kale murahurahu ngei urangani khoro ya vhoṱhe zwenezwo a dzhena ngomu musi vha tshi ṱanganedza dzina ḽa yesu kristu u itela ndovhedzo ya maḓi zwenezvo muṅwe a tamuwa nga he nḓila nahone muṅwe nga he iṅwe nahone muṅwe a pambuwa vha tshiimiswa tsha hezwi na hezwo mudzimu a isa phanḓa na u vha patutshedza zvino zwo luga o zwi vona uri a nga si ni vhee samba ni a vona ngauralo u khou yo ni ita mini u khou yo ni ita chimiswa a ni ḓisa o zwi a fana roṱhe ri vhathihi ni a vona roṱhe ri tenda kha mudzimu muthihi ngauralo hezwo ndi zwo biliyamu a ita uno na yuda ngo ri vhudza izwo vo khakha kha nḓila ya kha pfunzo ya biliyamu nahone vha lova kha u landula ha kora na yuda ngo ralo murathu wa tumbo wa yesu o ri tsivhudza nga hezwi kha bibiliyi vha nga kaini bva urangani vhashumi vhone vha ya tshivhidzoni nahone vha fhata zwivhidzo na u fhata ḽitari ya tshitavhelo vo khakha kha nḓila ya kaini vha tshimbila kha nḓila ya biliyamu nahone vha lova kha u landula kora yuda o vheya zwithu zwoṱhe kha gara nda zwine ra khou ita ano matsheloni hafha phanḓa vho inwi sa vhunga rovha ri tshi khou zwi ita zwithu zwoṱhe zwo dzula henefho vho lova kha u landula ha kora tani elekanya nga izwo uri izwo zwo vha zwo vhibvani u tou elekanya zwine kora ni a vona ori zwino roṱhe ri ḓo ya tshimimani roṱhe ri vhathihi vha moabha vha 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 tshi tenda kha mudzimu havho vha vha vhana na ṅwananyana wa loto ni a vona roṱhe ri tenda kha mudzimu muthihi mutheoni vo vha vha tshi khou amba zwone lavelesani biliyamu nthapo a tshi tou vha na mutheo sa baptisi muṅwe na muṅwe wa u luga kana mupresbyteriani ṋamusi o bvelela nthapo nahone ho vha hu na israeli iḽa isi dinominesheni vo vha vha lushaka israeli lo vha lu si lushaka vo vha vha vhathu nga tshila tshifhinga vo vha vha sa ṱoḓi u tshimbila nga nḓila ya mudzimu nga murahunyana vo ṱoḓa u fana na dziṅwe dzitshaka ndi hone he vha kundelwa hone zwi arali vha tshi khou ṱoḓa u dzula na mudzimu zwoṱhe zwo luga biliyamu a bvelela a lavhelesa fhasi a ri zwo luga nene ndi a ḓivha muṅwe wa avho vhashumeni o dzena na mufumakadzi wa muṅwe muthu na hezwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe o ngoho vha na zwinzhi o hangwa u pfha mukosi wa khosi ngei kha gamba ho ngo vhuya vhona tombo ḽo rwiwaho na iḽa nowa ya musina sethone mbeela ya tshipfumelelo ho ngo limuwa uri vho vha vha songo ṱumanywa na tshimiswa na tshitihi vo vha vho ṱumanywa na mulanga wa mudzimu nahone vho vha vha tshi khou tshimbila kha izwo ni a vona ro biliyamu araro kha mutheo vhaṱani a ḽetare dza sumbe hezwo ndi zwine yehova a ṱoḓa hezwo ndi zwine yehova a vha nazwo thungo dzoṱhe zwoṱhe zwo luga vheyani ṋamana dza sumbe khadzo hezwo ndi zwo vhavha vha tshi khou ita fhasi ngei gambani vheyani ṱholana dza sumbe khadzo ngauri mesiya khou vhuya ḽiṅwe ḓuvha zwoṱhe zwo luga ni a vona mutheoni vhoṱhe vha vha kha zwa vhukuma mutheoni ni a vona fhedzi ḽiṅwe ḓuvha musi a tshi vhona uri a nga si muwane kha izwo ari arali a nga to ita tshiimiswa roṱhe no henefho ndi hone he vha ita phoso no henefho ndi hone kokotolo he pentekosi ya ita phoso musi i tshi ḓiimisa sa zwiṅwe zwivhidzo a thi swina ḽanu ni murathu wanu ḽiṅwe ḽa haya maḓuvha ni khou yo wanulusa uri izwo ni ngoho zvinga dziya chikara nyana umonanya naduru pedzi mimwe duva ndotozvivona uri hezvo ndizone musi pfunzo yabhiliyamu ichivarwa sa hezvo ndizve vava vachikotodha rotori vatini yavona ngauraro hene pavaya vaprofita vavo vote navote vatuonavo nhova uchimi mani mhono yomuti ari huno rote riyatenda uri huna mudzimu mutii kari zvitende ndinezvozvo vava vachikuraveresana nazvo kokotoro zvino musi methodist nabhaptidzisa koni kupfana ngantani hazvimiso zvavo pedzi musi uchibvera chimiso makoni uri rote ringakoni uva vatii zvotozoruga oni riri vapendekostala vangasiviye vazvitanganedza avangararo vadoita mini nimwe dhuva ngemisura nevari bhambiri avo inu ngongo yavona anenge araro hai usi vapendekostala voini vatsu pedzi asi weini ndiwoyo muvuso ntapo unewanikoni chimbidza ndiyotoi neyakoni remburusa izvo ndizone nechisongo chimbira nayo tucherani kune naicho chitu choraroo hezvo ndirusvero rwalivanda ndivopoureni kaizvo ngautavanya uneni akona neyavona hezvo ndizvavupfunzini nditoya muvuso ine yakoni ita muchimbidzo ndimusi risongo vuya rajena naone ravanandwa nagermany kana mamwe ote rina hezvi vamwe vava vapropolitiki vaurwane vodzura ntapa uita zvigidi zviswa nautoma atitoti cherede inobva ka cherede yemaropa inobva kamwana wanga ane ateya uya ndapo naone atoitifera niyavona pedzi zvotoraro ndipolitiki neyazviita noshango lote likorangwa ngadhiabhoro hezvo ndizvo yesu atozviamba uno azvingavi zvaruga usvika mwagidhi musi yesu achiuya naone adya nangu pedzi zvino rikovana hedzi kakati tavanyani uri ripedze zvino zvone zvone zvevava vachikoraveresana nazvo chaicho chiitwa hezvo ndizve vava vachikoitodha gundo lasatani akachimima tava moabha una limwe lirindirani haapuvo ukova kuvanganya ngandiraifa nawo imani ndingautotavanya itanoerekanya zvevaiita zvitisa zvila azongoti eutoma ujiya zviminjiminji mina apfumiraru kana mimwa mina uzvikokodza vo muprofita wamazvipi muti we akandekanya ipfi lamudzimu sibudze imwe naimwe yemudzimu arume nomona nashangu nawo ne avavudza ibvanikazvo 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 vangasi zviite vatodzvirenepo vonyadza ipfi lamudzimu vonyadza maipfi vonyadza zviga vonyadza zvizvine ravanakazo novaisa panda rikeuva nazvo zvodiraro rikotsera hone rikotiyova nazvo ndizvezvo pedzi rote rivatii niyavona kupfuura dhiabholo hecho ndichiti chiti chevaita ngeka chimima chanasiya ngeenasiya roma voita chimiswa ngazvo naone hezvo ndizvoi zvaiteya satani ovana chimima ngeenasiya o nene huno kubva zvenezvo ticheresani ndikoyoamba ikuniuru zvino apa nuveinu kanirekateipi vanena kutoda kutatanga hezvi tatani inwi mune nadhiva zvakare nabhiviri niyavona pedzi usine ticheresani chipunga chote chine mudzimu arumena murumiwa naone aito rumurayedza utome nomusi icho chividzo musi icho chigwada chavatu vachida kachimima chodhinominesheni ndiyenepo nevazviita ndiyenepo yedzikuvangano dzano dzozviita ndiyenepo yevutiyano wozviita ndiyenepo yehote yenozviita kachimima chodhinominesheni dzano nandiposa murau kachitichitii chemudzimu achisema ubva urangani heyo ndingoo kokotoro chipinga chimwe nachimwe chine chividzo chavuya chava namvuseredzo ngachipinga chaluta zvenezvo yone hoitiya mini vamethodist utsana zvikati zvingli finley fini navamwe vote musi vachiva namvuseredzo voita mini ngayo voiposa kachimima chadhinominesheni naone vakokova savamwe vote vaveya rusvayo kainu savamwe vote zvinezvo ndina chigwada chavatu vanena ngavo muya muketo ungasakona uchimbira uchiya panda ndizvozvo kokotoro nitomofunza chitu chebhibhiri yapfunza sayoni huno dhinominesheni isatende izvo yanibviseranda zviringedzeni rutii naone nivone arali izvi zvone kanai nidhovona uri izvo ningoo niyavona chipinga chote musi vovidzerwa chimima nechadhinominesheni la chimima chabhiliyamu kakati dhiatoma luther wesley pentecost navamwe vote vazviponda chazvo cherani njere zvova zvoraro haleluya musi mushe achiimera tumwa naone ari ndinyi wanne namudzimu amen ndizvonezvo zvevalevhi vabvisa bhanga naone vayagambano uno vachinyadza chimwe nachimwe chechava chotumanywa nazvo amen chimwe nachimwe mutumwe namumwe avaina musadzi wamumoabha vomuburanga katii zvino awa reyosvika ugai uyo mutu vagai varwa varoni vamwe varutsinga rwavuchipe vane vakofuna kukokodza ipfi lamudzimu heli bhanga lipirewo tumwe dzote ari ninyane aimananne namudzimu ugai uakono ramba tambo, pezi auna upindulao. Niyabona zine namba, arziwane zisoko, unachimuchi choka keao, jani njele, wobaba henepo, oba zene zoe musea imamba yezizi tu. Jani njele, chivichabo, cheva itenepo, musiba chita chimiso anabo moaba, naone baita mugini muti, hecho chibi abangubi ya bachi hangwerwa, chone. Nikosoko ya kapendela shangu kaya yusora miniti. Ronorenga penzi miniti sigati. Chivichaba cho mubia changwerwa. Na mti wabongo sikono sikakesa ngolofuru penzi iso. Yesu oraro ka mkangwereni wane mketo eburati. Yesu oraro kaya wane mketo eburati. Misi bachiri kubokoti ashwola mana sogani. Buwaba pende kostala. Mkoma na bola mana. Buwaba na chitu chabo chabu kuma. Yeso ori huno boraro mwanamu wabo bofa boroba botu wara chote chivichaba chumubia changwerwa.
What did they do? They broke their covenant with God. Vuetamini,
vuekwasha mnanga wabo na mzimu. Nobadimi sana Biliamu, mprofita mshumi wesi jie tibuja ya mzimu. Hongo kono jefila mzimu, hongo kono jene chiticha mzimu. Pezi obo dibuza ubaitaba tibote. Nyakono wana mzimu. Ningazura kaya sura chipinga chirafu, pezi ni elekanyo rinozi wana, ni abona. Chiani njeri, chivichabo achungubia changwerwa, usi na namti wabo wea chira pasi ya jopo tchezo, na ulamana na zote. Musi wabukuma mreza wango, uchida katumbezo, wo itachimiswa. Rito jiaba mwa banarine, kachashu, lachimiso churwane, mishakarurwane, arwira, arwira baruchaka. Rito tomare rana naone, naone rito tuzanya azorawe, rito barinabo, kuna azongu vya zwa angwerwa na viti, avongu zi angwerwa. Yesu ribatoba mwanamu wabo ofa, taruchizanilo ifinga cheveru, kana chigirika, ngachitika izo kana chikuwa. Liamba pande kano ya rini na rini, utu waro chote, izo nizone.
Oh yes, they saw the miracles. They saw the word
of God. Bubo na matembe, bubo na filo doriswao, bula mana ya pata duru, bodi pina nga patu cheto za chikumerero. Bubo na tombo lorua, uli chineche za madi alo. Bono wakalo, woli giba wane vane.
But when it come to breaking that word, don't you never forget that.
Pezi musu shidaka unwate kanyaifi, nisongobe ya nangwa izo. Musi yesu achiri, nena kotsi angari bati, hongori unabararu. Musi haba vangobo, teba miteo, miruani ya unwa, mutu otakane mungusiku unu antumeza, henda banichi kukaka one. Kana wa magabraru. Lina konani za sugiri za uruga. Zitenda wa kaburaru. Waka yelo babele. Nina konani inji za utika yelo babele na zobo. Pechweti ya mini. Ori ni meka nyaya naifi. Mkuma na brene ya tenda kaburaru. Ndaru soto uraru. Ndaru nidujia ifilau. Meka nyaya maifi. Ndaru ya sutenda hani. Ari nitenda ka mzimu muti. Ndaru itasoru gao ni abona. Ari nitenda ka uru muna mzimu muti. Na batu bararu kabu mzimu.
I said, aren't you a student of biology?
Ndarina u aumuchideni wa biola. Ndar ufarasa ene.
I said, that don't speak very good for your education.
Ndar ezo azu amberi zubi ya kafunzo yao. Ndar batu bararu na mzimu mti. Ndar yanga Webster enepo. Utewa na buba panamu zuchiwa na mutu. Utenda kami zimi miraru mne wanga.
You cannot be a person without being a person because it takes a personality to make a person. So then, he's a
Mr. Brent, even though he's a theologian, that's the copyright thing. That's the reason he's on a cocktail if he only did cover a theologian.
I said the Bible is all tied in to the revelation before this rock I'll be on my chest and again
the paper prevailing. Naone korozaere atinga chikundi. Amen. Kesho nepo ni abona. Pezi musi shidaka ya zo zitu, oo nene. Zile kutodo tabanya naone rafaranga chihadu ara chingararu. Ndikotio pira mangwa haya mangwaro na nuzi. Ni abona.
Now, notice, they never want to forget what they did. Abongo
bia bahangwero sweba ita. Weta mini, wadipina ngapatu chezo. Nisongo angwa izo. Ndikoya uzitobolo la hapu. Abongo bia basu hangwero. Elwani hei tepi ya umona na shango ni abona itambu wa kambani hei Afrika, India, hoto umona na shango. Ya taru chatonga zinyambo topamana nao, naone kagamba topamana nao, petopamana nao. Chibia chungubia chango elwa, mini wo, niruzoru uga mzimu karendwe. Ndoeta yesu, ndo eta yesu, ndo lamana ya taduru, ndo ee, boraro wana bobo, ndo yeso ori boraro, mwana mwa bo, bofa. Pezi musu chida kamana ya tawa mkuma. Hune abateu kwa shamunanga na rumoru shaka. Muzimu oba wapandekanyo naone wapandekanyo abo batu. Naone oba usina soba wabachikotia uita. Na vangwe uzia kamwe mutu. Uno chango chivito chapuma na msero wa Kristo. Botu manyo na Kristo. Ani abaifi. Uno anizeka timiso anachiti. Denomination ni pia na piyo. Ni jire kukoto na Kristo na elo ifi. Samutu ni note.
Is eternal separation.
Uzita ni pande kanyuya rini na rini. Kamu timu. Nifurifero note no zufesesa.
Now, in our text.
Zino kali mwala lasu. Oba uti ni na chimima chapaseka. Oba kuhuya. Chowa chichipinga chitumupa zao. Watuwa wedela nganda koro. Paseka mwenengwe yoita yezi. Boba ndabo edela pasima funi. Nangomu obo dana na zote. Obo paseka. Oba unandabero kurungo mwapo. Mwe obo otazwa. Zino ngamini tiyero kamitano ni dobandono peza. Mwere na machifuna kana ya fumi. Mwe na mwe oba obe wa mrandu. Rabele sani. Una klasi taru zaba tuenepo. Ni abona. Obo unandabero kuru. Wosu diboru hoi mtu wa sangotowele ya o. Oba chikotake chichimima. Bamwe babo bomufuna bomutenda bamwe babo bomubenga bunji yabo bomubenga unongantana uri mumwe omufuna naone mwa mubenga mutu wabukati ongo diva uri itemini niabona abongo diva chiani jere mwe wabo dara ndabereyo mwa achiri musi achishuka ntapo ni anibuza uri udomubiza rudomu nea muni ingo wa ifi rudomu imi santapo tini na chipe mwane rudomona uri butari hawa uhani uchivambe zona ya kafa ono zisumbeza izo ni abona fezi rudeta hezi rudomona liadhivori wangwa baba ranga panda bahuru bado mufara mtukana bado shendukisa weo mutanga wakare bado ito adhivezo abezo musi wachita za utamba na uchipe basu mtukana badhivezo ne wakweita bato babatu botaripao Bati wazune makweita. Wangwabari ndi abirela urubato chamini ngao ye mtanga. Wangwabari, oh, numuri ndela chiferela, muzimu nai. Utobalia ifi. Oh, ndiko soko todo mbona ni abona. Oh, bubabo ketekana. Zuno ni abona. Weba mudiba nao neba mtenda. Waba chindo diba urindifi yokoro. Ine batia urindela kayo. Ni abona. Bo diba urindifi yondile ya bachiko danga ayo. Unanda bero kuru, pezi ni adiba. Aungo banda manjibo mungo nao, ni abona. Unamanjibo so mungo nao. Soto raro na namusi. Vangwa baba bari, utawa mtu wa uruga. Oh, una chokakeo kai. San Napoleon, Washington. Oba mtu wa uruga, pezi. Oh, samufunzi hai. Vangwa baba bari, oh, utawa mtu wa uruga. Oh, utawa otanganana. Niso zo pezi. Ni mtu wa uruga. Au na mtu wa niangamba bubinga hawe. Vangwa bari, hai, utawa tia boro. Natolibu za uri situ za uvaru wa mungu. Na sumusu inji. Na uri hecho ni chiporo vito chama sipi. Tiane sana na maitele ashu ni songo tenda chitochora roo. Uno mungwe arimu gara kam zimu ni mzimu ni amdiva ni abona. Nubabo ni ndeira. Sina heo ni nila ine raima ngayo na musi. Fezi chikifa nao. Ifilo dori soka ino wara. Chikatisha chivito chala dokinya. Nukoyo ufana nga uambe yesui. Rwa chikara nyama. Shukada zuraru zomu ni ndeira. Zuraru na musi izu nizone. Zuraru.
Notice. The believers.
Chiani jele matendi. Wabachiko huwelele ni abona ni abona. Usumene hawa omu vangela uli afunu nga vangwe. Abengu nga vangwe. Naone amangaro nga chingwe chigwada ni abona. Usumene hawe. Itendele ndi topolezo hapu. Usumene hawe. Chine na chini chitava chichone. Riyadiva zino. Oba uifi. Pezi usumene hawe hoita uli vangu batuwa mfune. Wabo tero itasonezo ni abona. Wazi tenda. Wazi wona. Wabo sena. Musi natane na chifelera haponta. Naone aamana e. Je aita munga iso. Almufunzi. Umuromu zimu. Ukwese sre. Aona mbudziso mumbudoni wanga. Simoni ova oyemenepo ari o Andrew atikouya. Ndopfanga izo zvote. Pedzo Andrew uteudza, uteudza. Itaudza chimwe chipinga nanna. Nomusi achiodzurenepo Yesu amuvona chikobverera. Neadhiva chikobverera ari dzina laundi Simoni umurova wayona. Hovo sena mbudziso neavona. Hovo zvezvo pedzi. Wava enepo vositenda vozivona vozivo rezo ndizvone zvine Mesiya ova chiteoita musi achiita oteo vamuprofita ngauri musi ori kudo vamuprofita rehedzo timatini dzovaonenwa mimwoyo yamadzana mana husina muprofita zvodya muprofita uzvitandavudza chipinga chote kachikati chimwe nachimwe uno ova uyima henepo vovo sina musiso kavo vovavodindera enepo kamatare amichemo zvandoni zvavo udobvera usikare vorindera dhorobha yote mazhuruzhuru varihechila nechigwadha chavatu vamuswerere ukarurawo chokuvangana wapo koroni mumwe ari ndiyavirera uri udoita mini musi achibverera apa nta ndiyadhiva ndiatenda zvakumwa uri uwakorekore ndiyatenda uri una nayo yaruvudha ine adhipumura ngayo ndeveni yawe ndiadhiva kana chimwe chinthu chingao icho ndiadhiva unosavunga vachiamba namusi o nditaidzira mumburo ndiri chimwe chinthu vayakone zvitarutshedzera zvote mumwe ari nidhiabhoro dzuranika inotunga yadhorobha ndisongodhibhandakanya naizvo ndisongodzhenera kauyo mutangano ndisongotsera pasi apo niavona ari dhibhandakanya nazvo zvigwadha zviraru zvavatu zvinoraverisani zvino abvera achigidhimisa dhorobhoni zvoibvilamba kokotoro udozviita achigidhima ngadongi tuku achida dhorobhoni havo vevava vasaraverisika maitere vasaraverisika tembere vasaraverisika izvi zvimwe zvitu zvote vasaraverisika vochipe zvine vateuamba havo vomutendawo vova voimhanepo namatare amuchevo zvandani zvavo votorindira muchimbiro wautoma anengovapfa vachiri nhinyi uyu anokobverera ohai vova vachidhiva uri nhinyi weava achikobverera vodhiva zvoipfilamba niavona uno chimwe chigwadha nivavona murau dhorobhoni nomusi vachipfa ikosho hosana kakosi hosana kakosi dzaonga dzina namurena hosana hosana unona uchemera hote vochipe vagidhimena nda uri vavone uri iyi nhado yavurereri yova ingaamini uno vatu vari nenyinyi uyu ningani vovava apo konani chimima chavurereri. Mudzimu mutiwe aita uri vaite ichi chimima ovavudza uri udhodha sezvenezvo nhao nevahuwerera ndinyi uyu chipinga chongoshanduka vatu voumbwa zvifanawo sezvovava vezoni veveru yaupfumirirano nemanatuku yamavo haashanduki murova namusina narini.
Isn't to them anymore.
Zvino ndikuyeuvhana ngauamba hezvi mbudziso yachava yavo vobudzisa ndienenyi pedzi ngagidi dhataefu rati ina mbudziso ndi inwi niri ndienenyi zvote zvingaamini nanoi motora mamwaro inwi nierekanya uri ndinyi uyu nhandi chipengo chamumburo nhandi chimwe chinthu chadhaka chobvawo sogani ngeumwe petu sasvo vaamba yohani wava muti wadhaka angwanamedzero vatu madhini ndapo musi yesaya oambo uri udhodha murangira panga mari yake uri udhodha enepo kokotoro avo profita vori hoi muprofita udovhuwa uzvirangira panda uno ova enepa vari hoi ni muti wadhaka tichira kure naye niyavona ndisongodhibhadhakana naye nohapo kubvera mesiya kokotoro zvedu mwari roamba uri udojena dhorobhoni onamera mbongoro kurenda naukutara nta mbongoro achikojena dhorobhoni uri mamwaro
avhuredzere
nohapa aima vatu kachimima chavurereri mungabhiliyamu kachimima chavurereri vachiri ninyi uyu unonamusi mamwaro opupesa kaino awara konani zvikoyovhuredzeya nepapukati yasu awara nawarwa inwi nierekanya uri nemini kari gude ngahazvo musi richikotamisa tho dzashu mudzimu wafuneawo rote rikuerekanya zvakuma budzivani ngauri toita izvi zvizvanani zvashu murena riyavavona vone kosi kuru Rivona, urivo fulfilled seven years. Rovana Chilavaresa, Isra Mingua, Urichinachina Chimurichi Sike, Tina Cochina Cacciosino. Rivona Filabolo, Dorisoka Batubabo, Vatilichira, Joam Cocotoros, Dete, Rivona Chiguada, Chasatana to Doriso and Dabo, Rosivan Beds on Monashang, Rauna Panda, Galen Eve, Lauraro Aungavina Tombo, the other Saralis Motipur, at the Uriwata and Uri Achille, Mure. Mshumo wangu diwe hizo. Hezo ni mshumo wangu. Bezi ni mshumo wangu suzuru sato mlingwe na lingwe. Mzimuntuse. Tusava mwabatu. Lani basutenda. Suzuru sato mlingwe na lingwe. Morena. Uru usivena chitu cha wachiita. Bezi chile cha dozifa. Rikoto dobona ubu ya havo. Kauno murapo washu mrena. Riasutenda. Riatenda uri. Uri unani mwe labutano la mchevo. Labutano la budile na labutano la mchevo. Ubambi achibizo chao. Bezi gundo lashu musu uchiferera. Uchijena ngomu. Riarabela mzimu urufatu seze na musu. Batu vau. Batu cheza chino chivizo stupu. Batu cheza ui mfunzi ya funeao. Namuruwa wawe hapa. Mukoma na outlaw. Na namuruwa wawe. Bote jimi murani na mtugu. Batu cheza mwa na mwa rengumu hapa. Mzimu ngabe risakoda hapa. Ano macharoni. Ngabe ndi risako reira uvatuson. Uchorosuko. Ara nina chikara chao ama na mamu batu. Murena hoba usi unea bugara chitupezi. Hoi mutu. Ane batu wako akamara urindinyi. Vazu diva uri mutu angasite Yesu. Vazu diva uri zikure na mutu. Udiva Yesu zitu. Pezi batubari jitova mini.
Lord, we know it's you. It's Jesus Christ.
Morena adiva uri nivoni. Ni Yesu Kristo kamutu wa muya mketwa. Ni ene muya mketwa. Ni vamzimu ni vera mzimu.
And we see the great pillar of fire among us.
Unoribona kabu kurea mulilo katiasi mrena. Zifana ona zobai tekechipita cha uranga cha bibili na mushe.
We've seen it in the middle of the Bible. Ibona
mkati ya bibili musipawu andira ni yawo yawo ya Damasco. Raibona.
Now here we see it at the end.
Unoribona hapa kachipinga cha ufero. Ziraru ni kotsezo. Hoba umureza chipinga chote.
God.
Mzimu vanna banji na basazi abachafarira kami kubayabo na maitere izingabo bachiva kaizo zwitu banesheze machiro abo lopera kwa mzimu na utena husu soko pufera kanganea na suzwa mutu pedzi kufera kwa mzimu achirao musi dzi holidays chikwete chiriro chikadiva nini uyu zvitova mini izvi zvote zvingamini vatu vavurereri vaamba tina chitu chitini.
And it's the same Lord Jesus.
None murena Yesu asashanduke. Oitwa na makabatu bawe. Achidorisa filawo tena muselo. Nomangasi kono zvifesesa. Wangane ngamanda kana dokia. Usika hune abadivi uri zvinga hamini. Pedzi muprofita ori hudova na chedza ngamadhekwana. Ngauraro zvino. Rikoraveresana na chomure. Ida murena. Patichedza mumwe na mumwe.
With your heads bowed now.
Todza chizokwata misa zvino nambiri dzano neatenda uri zviningo nearalo itano misa chana chano niri ndiaralo tenda uri izviningo uri rikochira madhwane opedza rifano zvino naone ndiatenda rohanganeya
nomani
kamutangano nemuduva musigoro utata nojera njera arongo vana chimiso chonotevera hezvi. Ndova pano na mfudzi wanu vakare, mwana mwana. Kanji mbibirika na miraru, unochia dimisa. Achingo dimisa chino chipinga, chinga siraru. Buhatilo vela kule kacho, pezi au chena ingwe mvela panda. Goro, ushimene umena mrau, kandile yaba ungayo urangani. Yesu Kristo vukati ashu, konani, usi mutu. Pezi mutu Kristo Yesu. Ane akuchira kai inu, naone hako todo vachipida chanu na inu, na vachipida chawe, nani ngasi mtangane zena musini. Na uone pano asa tutangane zondove zoyamia, na zino. Shino ni rimukuma na Brenem, li awudza ndo uwera chungu chipinga, ezo ni zobudi, ndo uya nama ngazilini, ezo ni zobudi nga manda na zobu. Pezi na uzora rohezo asizone zinenda kuwa mangazo.
Nga
uwera hane na ama ngazilini na nandula ifi. Utanzia mia mketo nutende filawe. Zoba nga uraro kachikati chumona chingwe. Ana nchikatangane zaiti. Havo vochipewe kuna Yesu. Vamela za milioni. Musisi chidaka michelo ya muya. Ujika na mnaro na mrena na ukutara. Okelu kanya zubizo. Avarekanya. Naone akelu kanya batu. Naone abaviza. no wa mahatsini na zwinwe zwothe ni yavona fhedzi o vhaelo ipfi o vhaelo ipfi ndi zwenezwo tendani mudzimu mudzimu ndi ipfi mutendeni arali sathu vhuya na ṱanganedza ndovhedzo ya tshikriste hu na tiva hafha ane a tiṱanganedza muya muketo wa vhukuma hezwo ni zwi ita uri ni ndive uri ipfi liṅwe na liṅwe la mudzimu ni ngoho ni ri amen khalo nahone na ḽitenda nga mbilu yanu yoṱhe zwenezwo ni nga kona u ṱanganedza ano matsheloni no zwenezwo ani nga khamali uri uyu ndi nnyi ane a ita uri vhathu vha tshile nga nḓila ine vha ita ngayo ni ḓo zwi ḓivha uri ni mini arali ni sathu vha nayo tshenzhemo ni ḓo uri mukoma na Branham ni yelwe khatapele yawo nahone ni ḓo imisa tshanda tshanga uno ni ri huno ndi ḓo mudzimani fhatisedze mudzimani fhatisedze inwi inwi mudzimani fhatisedze izwo zwo luga mudzimani fhatisedze zwo luga o mudzimu musi muzika u tshi tamba zwavhuḓi o ndi wavhuḓi zwo tou ralo mulanguli mukololo wa mulalo mudzimu ra mannḓa khotsi wa lini na lini ndi a rabela uri u ne havha vhathu murena ndi nga tou rabela fhedzi ndi zwezwo fhedzi zwine nda ḓivha u ita ndi u vha humbetshela vo imisa zwanḓani zwavho ndi khou ita sa zwe nda vha ndo fulufhedzisa uri ndi ḓo ita ndi khou rabela uri a vha fhe hetshi tshenyamo tshihulu hu si muṅwe vhuḓipfivho fhedzi tshenyamo tsha vhukuma u ṱangana na mudzimu sa zwe mutshe a ita ngei mavuni kha vhugala tsha kaina nahone hu si hafho fhedzi fhedzi na u sa dovha u ṱutshela ilo ipfi u dzhena kha shango ḽa fulufhedziso naḽo mudzimu u zwitendele kha miṅwe na muṅwe wavho ana matsheloni
There's sickness among us today, God. We pray that you'll heal that. Heal every sick person, every needy. Grant it, Lord. They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen.
Una malwadze vhukati hashu namusi mudzimu. Rabela uri upodze izo. Podza muthu muṅwe na muṅwe alwalaho. Muṅwe na muṅwe ana ṱhoḓea. Zwitendele murene. Ndi vhau zwino. Ndi vha ṋetshedza iwe nga dzina ḽa Yesu. Amen. Ndumbela pfarelo, ndo fhedza hafha nga awara mbili, fhedzi lavhelesani, ni na vhusiku hoṱhe, ni nga ya hayani nahone na fola, nahone na eḓela nyana, fhedzi ni songo hangwa zwe nda ni vhudza, ndo ni vhudza u bva mbiluni yanga, ndi a zwi ḓivha uri zwi pfala sa songo ḓoweleaho, ni ṅwaha miṱuku yo fhiraho, ndo ḓa Phoenix, hafha na vheni vhathu, ndi tshi fhodza vhalwadze nga thabelo ya lutendo, a thongo vhuya nda zwi ṱalutshedza, ndo vha ndi sa ṱoḓi u zwi ṱalutshedza, ndo sokou lavhelesa nahone nda vhona zwine vhathu vha ḓo ita, nda sokou lavhelesa u edzisela na zwithu zwi tshi takuwa, zwo vha zwithu zwihulu kha nṋe u zwi si lavhelesa, fhedzi zwino ndi ḓa kha inwi na mulaedza, wetsho tshiga tsha u khwaṱhisedza. Tshivhidzo tsho ita mini? Hai, a tshi ngo vhuya tsha dinominator. Fhedzi ho itea mini kha denomination nga nṱhani ha imvuseledzo? Vho ita mini? Vho dzhena tshithu tshi kha ḽa dokia. Dzimiḽioni na dzimiḽioni, na dolara dza biḽioni, dza shelwa khazwo, nahone zwa sikoro, nahone tsho vha tsho no vha tshihulu, na u pfuma, nahone tshi fhaṱa zwithu zwi ḓuraho, dolara dza miḽioni, na zwiṅwe zwingaho izwo, hu no u ṱanganedza mulaedza, hai, ngoho. Vha u reela kule. Zwi ḓo vha mini gwati u ya kule na gorowu. Zwino gorowu i tea u vha nga yeneyo nḓila u itela u eḓela vhuhoneni ha murwa uri i vhe mafhungo maḓipo fhelaho toro kwayo u itela mulanguli. Na ni nga zwi tende ndi nnyi uyu zwo ḓi ralo ndi nnyi. Na nga vha muthu, na tshi nga vha tshivhidzo, na nga vha denomination, ndi Yesu Kristo sa tshone kimulowa na musi na na lini, ni a mutenda. Ndi a vhilela zwino nga u losha vhuṱuku murahu mulaedza u tumuleaho ungaho uyu khaladzi mini yanga uri ṋea wone wone muzika na vhuimbeli vhuṱuku hafha ngai ndi a mufuna nani a luḓivha lwo luimbo lwa kale ndi a mufuna ndi a mufuna ngauri o ranga u mpfuna a badela u tshidzwanga kha i rotholaho khalvari ya swiswi nani ḓo luimba na nṋe weni noṱhe zwino kha u losha itani u losha na nṋe ndi amufuna elwani sa televishini u kha lufhera lwanu ngau o ranga u mpfuna huno a badela u tshi zwanga nani alimuwa uri izwo zwi amba mini nani nga ralo nani a wana vhudziva hazwo zwe a ita ndi ha mufuna a thi mu vhoni fhedzi fhano ndina vutumani vutuku dzuro hapa vune hakotonga netsa tiri chituku chifungawo mbirini yanga ndiya zvidivo ruzvisumbedza en upano omfuna uno abadera uchi dzvanga kakava zvino ndikotoda nechiita hezvi musi iri chikoro mumunhu zvinorotangana musi muzvidheka zvarava rizona erwa nemubvu wanga uve ukatolika zvino richigwata totangana ungomu apa pedzi zvino robva kaizvo zvitu riwera kakristu rivawe zvino musi iri chikoimba hezvi karuremuro rikadhane zvanda ane teototakuwa itanuri mudzimani patsvete muratu mudzimani patsvete karadzi musi iri chizviita kamupe wavudi wavakreste ndiyatenda uri mudzimu uhasitakairorosiwa naanerekanyika uraro murosheni n mudzimu ndichirosiyiwa unorikatodo murosha unorizviita hani nifuna nengachano nitodofarana zvinenaita hava nizviita kanne karurimbe zvino huno huno rikadhane zvanda none riroshe na ngauri o mudzimani patsvedze ondiya mufuna ndiya mufuna ngau oranga umfuna huno abadera uchi zvanga ka ndiyavirera naizvo zviyapisa mbirini yano nacho nechitumwomu apo chine chasokova chosokova chavudi ndiyadhiva nidhipfonga ndingasokotakaira uchijiya ngomu apa nachikuvateedza nani yadhipfanga iyo ndira mbirini yano ara nesararo konani rondani nikavuimo vuopisawo niamona ara usina rufuno rwakukuma ngomu hapo chimwe chitu ndiamufuna usirimbo pedzi pedzi
vungooranga
unifuna ndova ndichidova ndingapi namusi ndina minwaa yafutanutanu vuchiro anga hova uguma usikare niyavona unozvenda abhadhera uchidzwanga mukomana turo unova nechi novupfa vutanzi uchidzwa uchidzwa ngamanda awe mahuru uchidzwa uya kavurapfu avudi vuchiro zvino ndihavudi dhakaro langa lopera ngauri ndochidzwa nezvidiva ani muya wanga utendera naipfi lawe urindopi robva rufuni uya vuchironi ndirivuwa vakreste vafuna yawo hezvo zvinyiita wavudi ndiyatakaira odha petu ungawo apa une ndafandiya yani zviyamukondero tuwa ndizoerekanya raveresarikeyo wachi naone naone ndivona mwananyana wanga odzurenepo achidzungudzira tsoo nawo raveresa pasi saizvo nanamurwa wanga odzura ndapa achiri ndimini ndimini zvine wakadifaririra zvone apa atidhivi nditotakaira umona nepa neadhiva atidhivi nditakaira buledzani neadhiva ativuwani petu hunji neadhiva izvo niwana vutuku chipinga chote bedzi ndiadhiva uri ndikosendera nepo neavona zino nimwe dhuva ndidorerera pfunzo yanga yopedza navhara bhibhiri rwapedza ndikoyofara rwendo rutuku zvonaizvo nido undarera chimwe chipinga musindoraro nigonye hunorotosikudzura pasi rwachote naone raamba sezvemukomana kas amba nauchira chote zvinoraveresa nikonani ndikoya unihumbera chimwe chitu chine ndakotodza nechichiita inononifareredzaka chisvitoro chanu niamona uno zvino mukomana tlo oita chimwe chitu usikare asi kanje achiita chitu chine atichitakareri bedzi odya munikero uitira nne neavona ndiyavirera ara mumwe wavo achidohumera murau naone aumisero yemunikero apo naone aima munangoni no inini yeni ujiye unonirenge chisvituro ngawo hecho ndichipiwa ubva kanne udhakainu niyavona niite hezvo niyavona hezvo zvidoruga ndimuti waruga udzvera haatiuya atiatiuya petu kana chimwe chitu ndani amusi achitoda uita chimwe chitu chaunthusa heyo nindira yawe una vamwe vatu vemo apa nindikoopa uvidza mazina avo tungavaisa zvipfizvavo huna murato wavudi ane akadhiva uya mugarani otuotavanya mutamolwavo wazidiva uri kutekera madhaka ngauraro ova achitoda unitengera jipi haumwe mutendera achiita ngauraro ndinozomurava musi achituwa mupfumakadzi wavo mutuku ova achitoda zviita ndinhu simutendera achiraro bedzi vatukana vote vakuvangana naone vagonya ntapa nhovaona mumwe murato ane andaka chino chividzo ari mukovana Branham ndoita garikidza mutava yadhiva gariki kana zvine nazvividza zvilei uno ari ndidoitera imwe yadzo ndisimutendere nyadhiva zvoya vatukana vaita voita yone jipi nachilei chamutava zvote achiyatuivona ingawo iyo kubva kamutangano watusoni kula vusiku vairerera ntajaratani yanga naone vari hechindi chipiwa chibvoka vatu vava Phoenix niyavona vasati varekazvo vone vane vose kuri o ndiri nerote niavona hezvo ni o ndisokudiva uri ara ndichingavuya ndajena tadhuru ndochira navatu ngauraro hezvo zviamba zvinyikani nenyadiva chiti choraro hezvo chimwe chitu hezvo zvinyiita uri ndipfengaye nhendira kamukomana Clo Harper nerizoruga mukomana Branham ndisoko gonyani ntapa kazvimwe ndisoko uwana humwe petu nenasvika kaunifuna nauamba nainu nauamba ngayesu uno uno vatu vazoruga neyadhiva zvino nezvamutenga neyadhiva zvitekaira kuvangana zvote naone zvamba zvitu zvavana vuledzani zvote uno ndindi arivuwa izvo bedzi atitodi munikero muratu karadzindi chividzo changa chinea muhoro mutuku wadhorara dzadhana ngavege naone ndoedhana nga uyo ngauraro ndindi azvirivuwa zvino ara mwovowa voinu achitoda kuwana chisvitoro chawe zvoruga mumuti udova amurau apo munangoni uno ndidowana chisvitoro chanu kanne niyavona zvidoruga vamwe vavoinwi ndonifareredza kachisvitoro chanu niyamufuna zvenezvo nditeufuna nne ngauri ndisvipida chawe niyavona amen iyo ndiyo nembuni yauri ndinifune kure nanipatushedze karime zvino nesongangwa mitangano yashidhawo chipinga chimwe nachimwe nivohoni sokounoererwa jenani nidzure notanganedzwa nani ndonitabera nimuto ane atoda tabero nani ndonirabelera nivangana vane vakono rimuwa tupo zvine ndatoita nasvizo dzurewo pananga nondi adhiva zvinokouda panangei niyavona ndiakona kuzvivona savunga ndichikonovona zvimwe zvitu zvichida ndiadhiva zvine zvakouda niyavona bedzi hatina chipinga chauamanga izvo kari amenga zvine zvakuitira zvino lamacharedo lirondora lone line niavona niararo nani ndonitabera zvino nano emisazvanda zvano uri nidonitabera zvoto zvoruga mudzimani pautshete zvino ndikuyehumisira chumeno murau kamupfunzi wanu wafune yawo mukomana Jimmy Outlaw mudzimani pautshete mukomana Jim